Sanibona nekuseni bangani kuyinhlanhla ukuba lapha futhi ngokubuza futhi bengibalitshelile ukuthi babe nomhlangano okhethekile futhi benze amaminithi athile futhi bebefuna ngize ukuzozwa lawo maminithi ukuthi uma bekukhona noma yini engingakusho noma ngimelane nakho mayelana bathi bekukhona ukuthize mayelana nezinxoxiswano bebezoba nenkathazo ethile ngicabanga ukuthi lokho kuhle kakhulu kanjalo ngiyakwamukela lokho kunginika ithuba khona ke ukuthi ngingakwazi kunabaningi kakhulu ngicabanga ukuthi kunabangaba amakhulu ayisithupha uhlwini lokulinda khona manje niyabo ngezingxoxiswano ezikhethekile ukuthi nginesibopho ngobuqotho ezweni lami ukuhlala nomuntu ngamunye kuze kube yilapho sizwa kuNkulunkulu ngalowo muntu niyabo futhi ke uma wenza lokho ungahle ube nomfo oyedwa ngo ohlwini lokulinda ukuba noma mhlawumbe nalowo muntu oyedwa elinde amaviki amabili noma amathathu kulowo muntu oyedwa niyabo size empeleni sizwe nguNkulunkulu sihlangana ndawonye sikhuleka ndawonye sibuyele emuva sehlukanise sibuyele emuva ndawonye sikhuleka ndawonye size sibe no isho kanje inkosi ngalowo muntu awu ngaleso sikhathi sibone lezi ezinye izinto manje ngalendlela ngendlela engiyoqonda ngayo kunjalo ukuthi lowo nalowo uzobhala izicelo zabo noma ngabe ziyini futhi asinikezele kimi nje futhi angivumele ngibe naso bese ke ngivumela ngikhulekele lesi sicelo khona ke ngingakwazi ukubizela laba bantu lapho ngabe bekuyindlela obekuyiyona na manje lokho lokho kulungile niyabo bese kuthi ke mhlawumbe ngenkathi ngisalindile nalomuntu oyedwa ngingathola abantu abayikhulu amakhulu amabili khona ngqo kulona oyedwa leli qembu khona lapha lapho engilinde khona koyedwa isizathu ngaleyo ndlela kuzonginikeza ithuba lapho ke ukuze ngikwazi ukubona abantu abaningi ngiyakuthanda ngempela lokho noma ngubani owela kulowo mqondo awu ngikholwa ukuthi wawumuhle impela lokho kulungile futhi ngakho ke manje leli kuthi akube yivike elihle kimi kulamaviki awathi awabe mabili edlule ngiphumile phambi kwenkosi yethu njengoba niqonda kodwa ngiyacabanga ngaphambi kokuba siqale inkonzo ngicabanga ukuthi futhi omunye engimaziyo nginomzukulu ongumfana lapha ndawo esakhiweni futhi mhlasimpe uma uBrenham akahlelekile ugijimelanga lapha ndawo mhlawumbe ngakho ke nguye okufanele athathe le miyalo ngakho ke ungalapha ndawo ngicabanga ukuthi kunenkonzo yokunikelwa nangabanye omama abancinyane babo ngani uma uthethi ngikhona ukuthi yikho uzozo pianeni futhi sizocula inkonzo yethu endala ejwayelekile yokunikelwa izingane abangeniseni manje abantu abaningi emabandleni amaningi bafafaza izingane futhi sizama ukulandela umkhuba weBhayibheli nje ukuseduze kakhulu njengoba ngazi ukuthi ngingalandela kanjani manje akukho ndawo ebhebhelini lapho bake bafafaza khona umuntu omdala ingasaphathwa iyingane futhi akukho ndawo lapho ukufafaza kwake kwamiswa khona nguNkulunkulu ingane noma umuntu omdala kodwa kukhona ebhebhelini lapho baletha abantwana abancane kuJesu futhi waphakamisa izandla zakhe futhi wazibeka phezu kwabancinyana futhi wababusisa wayesethi vumelana abantwana beze kimi manje lokho sekuyindlela yethu yokukwenza lapha futhi manje njengezinceku zakhe sivele sibayise phambi kukaNkulunkulu ngomkhuleko futhi uma kukhona noma ubani lapha onengane yakho encane engazange inikelwe asikholela ekubhaphathizeni ngane noma yiphi indlela lezi zingane ezincane ngoba zinesono zizalela esonweni zabunjwe bubini zeze emhlabeni zikhuluma amanga kepha azine lutho ezingaphenduka kukho futhi ubhaphathizo ukukho kuphenduka nokuthethelela kwesono ngakho ke ingane yabo ayinanto okumele iphenduke kuyo ngoba lapho uJesu efesiphambanweni wahlanza zonke izono futhi manje lapho sesikhule ngokwanele ukwazi ukuthi sifanele siphenduke ngalokho esikwenzileyo bona ke siyakwenza futhi siyaqonda ukuthi uKristu owasifelayo leyo ngane encane ayikwazi ukuqonda lokho ukuthi uKristu wayifela kepha uma sesibadala ngokwanele ukuthi sikaqonda ukuthi uKristu wasifela futhi khona ke siyapapathizwa khona ke ekufeni kwakhe futhi savuselwa ekufeni kwakhe inkosi ithanda ngesonto elizayo ngifika kulokho inkosi uma uNkulunkulu ethanda manje ngakho ke siyabaletha futhi siyabanikela noma yimuphi omama noma yilipi ibandla noma yisiphi isivumokholo noma yimuphi umbala noma yini enye sinikela bonke abantwana abancane inkosini uJesu Kristu manje futhi Teddy uma ungasivumela siculeleli bangeniseni uma uthanda kulungile asihlangane sonke manje bonene nganginawo ngemuva nje kokuhamba kuka mama wami ilelo engangilihola iculo ngelithi bangeniseni lapha abantwana abancane bebeyoletha ungeza futhi nevil na yamazi lo mfana uphili uthi ungamqathazi u lo ngu William Branham sibathathu simi lapha ndawonye o William Branham izizukulwane ezintathu amagama amathathu Engibhekile kulokhu kusa kukhona ukuthize ngaye lowo ngumfana obukeke emsulo futhi unguWilliam Paul Jr. futhi ngakugezi yabonga nginjalo kulokhu kusa ukunikela inkosini uJesu esuka ezingalweni zikayise indodana yami umzukulu ngumfana ngempilo yenkonzo izibusizo phezulu kukaBaba noMama asikhothamise amakhanda ethu
Our gracious heavenly Father
Baba wethu yasezulwini onomusa ngiyazi ukuthi ngikhuphuka le ngomgwaqo lapho ngibambe umzukulu wami esandleni sami kepha ngicabanga ngoJakobo ngenkathi eletha abazukulu bakhe phakathi kwamadolo akhe lapho eseyikhehla uEfrayimi noManase wabusisa labo bantwana futhi wabanika izibusiso zikamoya ezaqhubeka kuze kube ngishona namuhla ukuthi waziphambanisa kanjani izandla zakhe sisuka komunye siya komunye ethatha isibusiso kumaJuda esiyisa kwabezizwe esiphambanweni uNkulunkulu wasezulwini makasondele manje lomzukulu ngumfana onginike yena Nkosi ngendodana yami nomalokazana wami Ngicabanga ngaye inyumba engakwazi ukukhulisa abantwana futhi ehla ngalolu suku evela eYakima eWashington lapho wayekhala wayesethi ngifisa sengathi ngingaba nengane Umoya wakho wangena emotweni futhi lapho ngathi uzoba nayo futhi namhlanje ngibambe lo mfana omncane omuhle esandleni sami izwi lakho elikhulunyiwe isithembiso sakho
Lord in simplicity
manje Nkosi ngobulula bezenzo zethu sibeka lingane ngokukholwa ezandleni izinkosi Jesu ukuthi yena njengoba elapha esesimweni sika moya ongcwele uzothatha umntwana ambeke ezingalweni zakhe nokunakekela kwakhe futhi uzomqondisa empilweni Mupe impilo namandla impilo ende uma ulibala futhi sengathi ingane engasetshenziselwa inkazimulo yakho Sengathi amandla kaNkulunkulu ophilayo akaphumule phezulu komntwana uma iphilo kuba abe yindoda futhi Jesu libala kwangathi angashumayela ivangeli amandla kaNkulunkulu amnikeze umama nobaba wakhe kwangathi angangasuka neze kuye busisa ubaba wakhe nomama wakhe bangathi bangakhuliswa nena bangathi angakhulisa lengane esimweni sendawo yomkhristu ukuthi konke ukuqeqeshwa komuntu abangakwazi ukukwenza lengane iyakuba nakho.
Now, little Billy Paul Branham Jr., I give thee to Almighty God in dedication in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Manje Billy Paul Branham Jr. omncane ngikunikela kuNkulunkulu somandla ekunikelweni egameni lika Jesu Christu. Amen.
There's something about little
Ukukhona ukuthile ngezingane ezincane ukuthi ngiyacabanga ukuthi kumnandi kakhulu.
I remember Lois, she's
ngiyamkhumbula uLois ukhale futhi wahabamba ngamandla izandla zakhe kunokwethuka impela. ULois uphume ezinhlupheni ezinkulu, intombazane encane nje yaseKentucky ebinempilo enzima impela, futhi yena ngobunye bosuku uJesu wabonakala kuye emi emakhazeni futhi weza egijimela endlini cishe phakathi kwamabili yena noBili emva kokuba sebeshadile, futhi ba ezansi ngasiceleni kweJuford lapho ngamgaxa futhi ngamholela enkosini uJesu. Wayefuna izingane kabi kakhulu, base sebemi neminyaka eminingi beshadile, futhi ehla ivela yakhima ngolunyosuku wayethi ukukhala izinyembezi. Kwakukade umoya ongcwele wangena futhi wamtshela ngenkathazo yabesifazane ekade nayo, yayiba isizathu sokuthi wayengabi nazingane. Kwabekeze kufika umoya ongcwele futhi wayiqalekisa leyo nkathazo yabesifazane futhi wamnika isibusiso. Ngisanda kumnikela manje nje. Kwakukhona nginezinto ezithile ezincane ezibhalwe lapha engifuna ukuzisho kuqala ngaphambi kokuba sifunde indikimba. Okokuqala, imihlangano ezayo engiyibhalile, lokho yisonto elizayo. Inkosi Thanda, ngiyazi ukuthi sekuba nekhwa futhi kuba kubi emigwaqeni, futhi sinabantu lapha abavela eGeorgia nase-Alabama nase-Florida nase-Ohio nase-Illinois. Futhi leli qembu elincane labantu lakhiwa abasuka kuyo yonke indawo. Abanye babantu bayangitshela bathi ngidlule ngasebandleni lakho ezansi lapho Phili ekuseni lapho kunama license avele ezweni lonke lapha. Ngithi yebo, oyedwa lapha nomunye lapho. Yileyo ndlela ngicabanga ukuthi umlobokazi uzoba yiyo, ababili ensimini futhi ngizothatha oyedwa, ngishiyo yedwa kanjalo njalo. Futhi angifuni abantu bashayele emigwaqeni neqo, futhi ngiyazi ukuthi nami futhi ukuthi emva nje kukakhisimuzi manje ngizobese ngihamba ensimini. Nkosi Thanda, nginezinkonzo ezahlukahlukwene cishe eziyishumi nanhlanu manje.
I want to announce on next
futhi ngifuna kumemezela ngesonto elizayo. Inkosi Thanda, ngifuna ukufundisa ngomlayezo ovelele kakhulu kimi. Bengikade ngitadisha kuleli viki nangeviki ngaphambili ngomlando weBhayibheli, futhi ngifuna ukukhuluma ngendaba ye ubuKristu bubhekene nobuhedeni. Ngakho-ke noma ukukhonzwa kwezithombe ngesonto elizayo, bese kuthi-ke ngesonto elilandelayo usuku olwandulela ukhisimuzi ngesonto elizayo, nangesonto iviki ngiqonde ukuthi uxolo, isonto iviki usuku olwandulela ukhisimuzi. Manje uma ngikhipha umlayezo nalabo abanye babangani bami abathandekayo abavela e-Alabama nase-Mississippi nase-Georgia namaphethelo kanjalo, abantwana abancane nakanjani bazodumala ngobusuku bukakhisimuzi. Futhi uma inkosi ibeka enhliziyweni yami ukuletha umlayezo kakhisimuzi ebandleni, ngizobeke uma uNkulunkulu evuma, ngithembisa bonke abangaphandle kwedolobha, niyabo, ngizonithumelela i-tape uqobo lwami, niyabo, ukuze ningeke nidingeke nishiye abantu ana benu ngaphandle kobusuku bukakhisimuzi, ubusuku obandulela ukhisimuzi. Bese kuthi ke ngizonithumelela i-tape ngezincomo zami, niyabo, zomhlangano. Futhi kukhumbuleni nje lokho, Eyi into uyazi ungeke ulindele ukuthi wonke umuntu akholwe konke okushoyo nje ku nje akusebenzi ngale ndlela ngikhohliwe kuloku kusa ngiphuthi umango kushesha kakhulu ngenxa yokwehlela lapha kwenzeka ukuthi ngibheke phezulu futhi wothi ulethe umkami nabo izansi ngabheka phezulu futhi bese kucishe kube yisikhathi sokuqala inkonzo izansi lapha ukuba ngingene futhi bangitshelile uBhili ungishayela ucingo izolo ebusuku wayesethi bayangifuna lapha kuloku kusa ukuzwa lama minute efundwa avela emhlanganweni ukugcina bengizoletha umlando ukuzama nje ukuqondisa ukuthi ile ngikushilo akunendaba ukuthi uzama ukucacisa kanjani kepha kukhona umuntu ongakutholi kumayelana nama-altar ebandleni ngiyabona umunye wathi umfoti Branham akakholelwa kwi-altar ebandleni ngiyakholelwa kwi-altar ebandleni niyabo kodwa ama-altar kwakungeyona indawo lapho abantu beza bezokhuleka khona akuzange kube khona ukubizelwa i-altar okwenziwa nganoma yisiphi isikhathi ebhayibhelini ayikho into enjalo futhi ngifuna kuletha kini ngizokwenza ngesonto elizayo emlandweni webandla lokuqala ukuthi isizathu kwakungekho maltaro ebandleni ngoba ukuwa phansi altar kuyindlela yokukhonza yabahedeni futhi akuwona umqondo wobuKristu nhlobo manje ngizokhuluma ngalokho futhi ngesonto elizayo kodwa kwakungekho ma-altar ebandleni lokuqala ukwenza ukubizelwa e-altar kwakungekho lutho ngaphandle kwegumbi elingena lutho yilokho kuphela akunasithombe sesiphambano akukho lutho kwakungekho lutho egumbini ngaphandle kwephansi elilinganayo nje abantu babeyibandla lephentekoste ezinsukwini zokuqala njengoba ngizonilethela kosomlando abaningi abahlukahlukene ngesonto elizayo inkosi ithanda futhi ngifuna ukukuletha kini kuvela kwi-Early Pilgrim Church ka-Ironside nakwi-Two Babylons ka-Hislop kwi-Pre-Nicene Fathers in the Nicene Council eziningi zazo imibhalo ka-Hezentini yebandla lokuqala kanye neminye ehlukahlukene niyabo ukunibonisa ukuthi akukho ndawo ngisho nase-Ireland lapho ngike ngavakashela khona ebandleni lamakatolika alibiza ngongcwele wekatolika uPatrick ongcwele kodwa kwakungekho chashaze lilodwa lomlando lapho kusho khona lokho lowo Patrick ongcwele wayengelutho ngaphandle kobhikishela ibandla laseRoma akukho ndawo akekho umuntu ongaveza umlando ozokhombisa ukuthi wayeyikatolika yena eyakhe zonke izikole zakhe zazise-Northern Ireland kwathi lapho lo mbuso wamakatolika engena eNgilandi wabulala izinkulungwane eziyishumi zabantu bakapatrick ongcwele futhi ibandla lisemlapho nanamuhla izikole zakhe konke e-Northern England futhi lapho uzwa khona ukuthi upatrick ongcwele waxosha zonke izinyoka e-Ireland uyazi ukuthi kwakuyini qinisomlando wakho la wayekholelwa kwiPentecost ukuthi wayenamandla okucosha izinyoka ukuphatha izinyoka futhi yingakho kushiwo kwaqalwa uPetre bethelwa ikhanda libheke phansi eRoma akukho lapho ekubulaweleni ukholo futhi ngihlole wonke umuntu yonke indawo futhi ngafunda ngosomlando konke ngikwaziyo futhi awukho nowodwa embhalo wathi uPawulu noma uPetro wake wabulawa eRoma yezimfundiso ze kusanda kuqalwa ibandla lokuqala leRoma futhi akulona iqiniso yabo kunenqwaba ngizongena kulokho ngesonto elizayo bese kuthi ke enye into enginayo eningakhulu engizwa ngayo othile wangitshela umshumayeli ovelele kakhulu wathi mfowethu Branham kungani ungabashiyi labo besifazane bodwa na wathi yazi abantu bakuthatha njengomprofethi kungani ungabafundisi izinto zokomoya eziphakeme na leyo ndoda kungahle ukuthi ihlezi khona manje uma kunjalo ngifuna uthole lokhu mfowethu kungani ungabafundisi izinto zokomoya eziphakeme lapho ukhwela khona futhi ubavumele bakhwele lapho esikudleni sokubatshela ngokungazigundi izinwele zabo nohlobo lwezingubo ukuba bazigqoke na uma ulapha noma uzwe i-tape mfowethu uma ngingena kubakhipha enkulisa ngizobafundisa kanjani ongwaqa na banazo isimilo sokuziphatha okuhle ngabo ukuyekela ngisho nezinwele zabo zikhule futhi bagqoke izingubo njengamanenekazi uzobafundisa kanjani izinto zokomoya na niyabo kunjalo Bazi okokuqala babazi o-ABC futhi uzame ukubafundisa okuthile ukuphakeme ubanikeze imfundo yasekolishi lapho bengamazi u-ABC na abafunde o-ABC kuqala bese ke sizodlulela kulokho
Now last week you had a
manje ngeviki ledlule beni nendoda enkulu lapha epulpiti ukuthatha indawo yami lowo bekungumfowethu William Booth Clipboni owaziwayo phakathi kwabo bonke abashumayeli ukuba inkosana yabashumayeli indoda enkulu omkhulu umshumayeli omkhulu Ebelisweni ungomunye wababedlula bonke khona emazweni noma kuphi indoda ingashumayela evangeli ngezilimi ezisikhombisa ezahlukahlukene ngakho ke ungacabanga ukuthi iyini futhi ingumshumayeli wevangeli ligcwele nguye wahlala nami kuleyo nkulumo impikiswano nalabo bashumayeli abayisikhombisa beChurch of Christ ngaleso sikhathi futhi uma kwake kwabana bantu engangibazwela kwakuyilawo madoda angemuva kokuba eseqedile ngawo ngaze ngizwe okunjalo empilweni yami baze basukuma baqala ngisho lokuhamba wahlangana nabo eminyango wathi bengicabanga ukuthi belifuna ukukhuluma ngokuphulukisa ngokankulunkulu futhi ulihlaza kakhulu nokulihlaza nje kabi kabi wavele wababiza ngakho konke engakubiza abangazi lutho nakho konke niyazi ngakho ke yena ulihlaza ngempela futhi yileyo nto kuphela ngaye uma nje ebengalunonga lolo lwazi ngothando oluthile bekuyohluka niyabo futhi kungenzeka belapha ya kodwa ngikuhlosile lokho niyazi kanjalo uma nje ubeyoba nomoya omuhle ngempela ngakho kodwa uyi uyingizi futhi nje angaxoveka ngempela kodwa wahlangana nabo eminyango wabakhomba ngomunwe ebusweni babo wathi nikele iphinde nimgxumele futhi lowo kwakuyimina wathi ngizonitabula phambi komphakathi futhi ngizokwenza isigejane sezimbokolo ngani washo ngaze ngizwe ngabo kusukela ngaleso sikhathi niyabo ya angibasoli ngingadlalela kude nami niyebo ngoba awusoze walithola izwi emaphethelweni ngakumfowethu Booth umshumayeli omangalisayo indoda kakhe umkristu olungileyo ohlanzekile indoda eziphatha kahle ngokwazi kwami ngaye futhi sengibaze iminyaka ngathola ukuza ithepi yakhe lokho akushumayele kini ngokuthi uNkulunkulu wayengcwele futhi ephakeme kanjani nokuthi sazalelwa kanjani sonweni futhi yini umuntu angake ayenze engaletha engatshela uNkulunkulu ukuthi enzeni niyabo futhi lokho bekumangalisa ngempela manje isizathu sokuthi bengiyambile ngalesi sikhathi kade ngineviki lokuzila ukudla nokukhuleka okungiholele ukuthi ngibe nesinqumo futhi ngineso shencane lapha ebifanele ibe ndawo ndawo ukuthi icubungula cubungula lokho ebengingakufuni silapha ke ilokhu ke engikufunayo etapini nalokho ongakufuni etapini ngakho ke bazalane uma etapini imapeketwana kancane awu ningakwenzi ninganquma nisuse leyo ngcenye manje kodwa phakathi lapho ngaleyo ndlela abaningi kakhulu bethatha inkathi umfowethu Mesia nabanye bebe nabo kuphela abebe ngathatha amatape ngani nginabo ukuba bawacubungule lapha yanga phambi kokuba ngiwadedela phume kodwa kulokho noma ngubani ngawathatha manje niyabona noma ngubani ofuna kuwathatha angawathatha futhi ngakho ke ngifanele ngiwacubungule ngokwami kulesishi khona lapha engingafuni ukukusho noma ngiyeke kweqe ematapini isizathu kulezinto ezithile enginganitshela zona zonke lapha engingafuni ngempela ukuthi ziphume nabantu isizathu bayeke phansi uma impuputhe ihola impuputhe zonke ziwele emgodini empeleni niyabo ngakho ke ningabakhubekisi nje njengoba uJesu asho ningabakhubekisi labo bafarisi wathi uma befuna ethile uma befuna imali ethile entela nihlani bese niphonsa ihuku lwandle bese nithatha inhlanzi yokuqala bese nikhipha uhlavu lemali emlonyini wayo bese ni hambani bakhokhele wathi ningabakhubekisi bashiyeli phansi nje kodwa empilweni yami yonke selokhu ngaba ngumfanyana inkosi ibihlale nginike imibono esijwayelene nayo lapha ebandleni futhi ngineqiniso ezweni lapho lamatheyiphi azoya khona futhi ngemibono futhi naleli bhayibheli elivuliwe phambi kwami naphambi kukankulunkulu engimele ngikaze ngazi ngowodwa wayo wehluleka beyilokhu iphelele njalo futhi ngaba nombono emavikini ambalwa edlule cishe amaviki amathathu manje la lolu lwesibili oluzayo okwangiholela emadolweni ami futhi ngaphandle ehlane ukuthi ngizile ukudla futhi ngekhuleke futhi ngaqoka njengoba kubanda izingubo zangaphansi ezivikela amakhaza ukuze ngikuzisebenzisa ohambweni lokuyozingela ukuze ngingabulawa amakhaza nalapho emgedeni wami nasemahlathini futhi nganyuka hhayi omunye wathi awu futhi Branham ngabe ukhuphukele ukuyofuna na ube ufanele ngabe ukhuphukile ufune umbono ovele enkosini ngathi chabo awuyi awukwenzi ngaleyo ndlela awukwazi ukudonsa lutho kuNkulunkulu niyabona ingaleso sizathu abantu belukubesho ezincocosaneni bethi buze inkosi hlala nayo nje hlala nakho nje nginezwi lenkosi ukulisa kumfowethu Neville mayelana nokuprofetha phezu kwalowo nalowo oza kuleli altare lapha uNkulunkulu wamtshela wambizela phansi ngendlela ngakho niyabo ungakwenzi lokho uzomshovela enyameni bese utshela umprofethi amanga niyabo niyabo makenze njengoba nje umoya umholela ukuthi akwenze niyabo ungazami ukudwenza lutho kuNkulunkulu ngoba angeke ukwenze uzokhuluma kuphela njengobhalami umprofethi oqashwayo wathi ngingakhuluma kuphela lokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wami ngaphandle kwalokho angeke ngikusho futhi leyo yinto efanayo ngiyaluthanda lolu hlelo abanalo manje ukuze ngithole ukuthini lokho nje inkosi ebiyokwenza kudle kakhulu lokho kepha uJesu wayehlane ukuba azile ukudla emva kokuba umoya ongcwele sewehlele phezu kwakhe uJohane wafakaza ebona umoya kaNkulunkulu wehla phezu kwakhe futhi wagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu uNkulunkulu ekuye futhi ke waya ehlane ukuba azile ukudla emuva kwalokho hayi ngaphambili ukuze umoya ongcwele wehlele phezu kwakhe kodwa wangena futhi wazile ukudla emva kokuba umoya ongcwele sewehlele phezu kwakhe niyabo futhi manje embonweni ngingahle ngisho lokhu ngikushilo kanye bengizokunqamula kuphume ethephini kodwa ngikholwa ukuthi ngizovele ngikuyeke kuqhubeka
I is about 3 o'clock in the morning, I suppose. I'd gotten up.
Mina kwakucishe kube yihora lesithathu ngowe kuseni ngiyacabanga ngase ngivukile futhi ngabheka lapho phambi kwami futhi ngangehlela eJordani kubukeka sengathi ngangimi ebalazeni lasePalestine futhi ngangehlela eJordani futhi kubukeka sengathi ngangilizwe iculo ngehlele eJordani othile wayelicula futhi ngenkathi ngisondela emfuleni ngabheka emuva futhi ngabona ukuthi iyiphi indlela engangifike ngayo futhi ngangingokubili kokuthathu kwendlela lapho ngiye eJordani
and I looked across Jordan and I said Oh praise God
futhi ngabheka ngaphesheya kweJordani futhi ngathi wo makadukisa uNkulunkulu ngakolunye uhlangothi nje yilapho zonke izithembiso zilele khona zonke izithembiso zilele ezweni lesethembiso futhi khona ke ngaswa nguluka ngacabanga ngabe kungenzeka ukuthi ngiye nga bekungenzeka ukuthi bengiphupha ngoba ke yisikhathi sasebusuku na niyabo umbono yinto oyibona ngamehlo akho evulekile njengephupho nje ubheke ngokuyo futhi uyezwa ukuthi umi njengalapha emsamo futhi umi lapha kodwa nokho ubukeka sengathi usempusheni kukhona awukwazi ukukuchaza ayikho indlela yokukwenza niyaboka ungumsebenzi kaNkulunkulu futhi izindlela zikaNkulunkulu zichazeki zimelwe ukumukelwa ngokukholwa futhi ke njengoba ngihlala lapho kancanyana eceleni kwalesi sihlalo khona ke ngokuzumayo nakho kubuya futhi khona ke ngazike ukuthi bekungumbono futhi khona ke lapho sengingena embonweni futhi kubukeka sengathi ngangiphakanyisiwe futhi ngihleli emgwaqeni umkhulu umgwaqo omkhulu oyincingo nomunye umfowethu angekaze ngazi ukuthi umfowethu wayengubani ukakhalaza ngathi manje ngiqinisekile futhi ngiyazi ukuthi lona ngumbono inkosi uNkulunkulu lapha futhi kubonakala sengathi wonke umuntu wayesaba ngathi yini esatshwa ngumuntu wonke na ngabe ke sekufika iphimbo laselithi ukhona ubungozi obunjalo kulezi zinsuku ukhona into embi kakhulu engokufa uma kugadla futhi ngezwa ukhula lukhushuza phansi futhi ngabheka futhi nakho kuze inyoka enkulukazi ihushuzela ukhuleni ngacabanga manje ngazi ukuthi lona ngumbono khona ke ngiza kubona ukuthi yini lesi silwane noma lesi silo futhi sahushuzela emgwaqweni omkhulu wathi nje lapho ngingaba seceleni kwaso ngazi ukuthi kwakuyimamba manje imamba inyoka yaseAfrika ukuyiyona into ebulela kakhulu kunezo zonke ngezinto ezikhona ayikho into enoshevu njengemamba futhi inyoka kusobala imele isono ukufa niyabo kukhona isi nayo kulelizwe inyoka enomsilo okhethezelayo nenyoka enesihlungu nenyoka imokasini mlomokhothini eziningi zalezo zinyoka ukuthi uma unempilo obuthakathaka futhi eyodwa ingakuluma mhlawumbe iyokubulala kepha uma ungajelanga usizo lohlobo oluthile khona lapho bese khona-ke e-Afrika naseliya futhi sithole imfezi kukhona imfezi emnyama iy'nyoka embi lumele ukufa nayo futhi kukhona imfezi ephuzi ekude kakhulu kuyo futhi imfezi ephuzi isiguli sifa ngokufa okunyantisa kangako sibulawa kucinana ikhubaza umgudu wokuphefumula futhi bona abakwazi ukuphefumula bavele bavule umlomo wabo negebe ekuzameni ukukwenza futhi bafe kanjalo futhi lolo kwakuluhlobo lwenyoka kwakungukukhotha okukodwa nje ekutholeni uBilly Paul ngenkathi sithola inyoka e-Afrika bese khona-ke kuze imamba engukufa lapho nje ishesha kakhulu ngeke uyibone iya phezulu phezu kokhula bese iziphephezisa ngengemuva lomsila wayo ithi nje futhi ayisekho ushaya ebusweni imvamisa isuka iye phezulu bese ishaya kanzima futhi lapho ikushaya unokuphefumula kumbalwa nje uze uphele jika ngempela ayikukhubazi kuphela ungena emgudwini wegazi ithola imithambo yonke ufa nje emizuzaneni imbalwa labo bafana bomtabu nabafana abazingelayo ungathi mamba futhi bayoshayisana ngamakhanda ndawonye bamemeze ngoba ngukufa nje emizuzaneni embala nje niyabo lapho eyodwa ekushaya futhi yayikhona lapho emgwaqweni omkhulu ngacabanga awu yilokhu-ke ngakho-ke ngayibheka futhi yayibukeka ingithi kuthelele futhi yakhotha olimi lwayo futhi nathi iza kodwa lapho esondele eduze kwami ngo yayingagijime inyuke ngokushesha igijime ngokushesha bese-ke ibiyohlehla kancane futhi kancane futhi inyakaze futhi ime bese kuthi-ke kukhona okuyibambayo ayikwazanga ukungiluma futhi yayiphendukela ngakolunye uhlangothi izama ukusondela ngakulolu hlangothi futhi yayibuya futhi iqale bese ishubeka ngo ize ngakimi iqhubeke kancane futhi kancane futhi kancane bese-ke iyama bese itshikiza kanjalo bese ibuyela emuva ayikwazanga ukungishaya khona-ke yaphenduka futhi yayisibheka umngani wami futhi yasho yalandela umngani wami futhi ngabona umngani wami evele egxuma lemoyeni futhi phezu kwayo naphezu kwayo naphezu kwayo ezama futhi into yayimshaya ngacabanga wo uma ike imshaye kuzoba ngukufa khona manje uma ngazi ukuthi wonke umuntu wesaba kangako ngoba uma le nto ekushaya kungukufa khona lapho futhi yayimshaya kanjalo nje futhi ngaphonsa izandla zami phezulu ngathi wo uNkulunkulu ngiba nomusa kumfowethu ngathi uma leyo nyoka ike yamshaya ezombulala futhi ngaleso sikhathi nje inyoka yaphendukela kimi lapho ngisho lokho yaphinda yangibuka nephimbo lavela ngenhla kwami laselithi unikwe amandla okuyibopha okubi kakhulu noma okunye ngase ngithi awu uNkulunkulu yini okufanele ngiyenze na lathi yinye into okumele uyenze ufanele ube qotho kakhulu niyabo ufanele ube qotho kakhulu ngathi awu uNkulunkulu ngixolele ngokungabi iqotho kwami futhi mangibe nobuqotho futhi ngekathi ngiphakamisele izandla zami kuyo futhi kwakukhona okuthile okukhulu okweza phezu kwami kwavele kwangiphakamisa kwabonakala sengathi umzimba wami wonke wawugcwaliswe ngokuthile futhi ngabheka inyonga yase ke iqala yiza ngakimi futhi ayikwazanga ukukwenza nokho futhi ngathi sathane egameni leNkosi Jesu Kristu ngiyakubopha futhi inyoka intuthu eluhlaza okwesibhakabhaka yaphuma kuyo futhi yazisonga yenza lelo phawu njengo-S usonhlavukazi u-S wenziwe wahlehla uphawu une ne usho ukuthi bopha lena noma yini ngezansi kwayo ngoba yayiyimbi kakhulu wawayintuthu eluhlaza kwesibhakabhaka kuyo futhi umsila wayo yaziminyanisa ngawo yaze yafa ngasekhanda layo ngenkathi yenze lo S obheke emuva lelo phawu luka ne njengesihlanganisi niyabo kwayiminyanisa yaze yafa futhi umfowethu wayesekhululekile futhi ngakaleya ngasengiyixhoba ngathi manje ngifanele ngithole ngalokhu ngoba kungumbono futhi ngayishaya le nto futhi yaphenduka kanjalo yabukeka njengesibambo esibambweni sengilazi sembiza futhi ngavele nje ngakwenza kwaba yingilazi ekhanya ngokucebile eqinile futhi ngathi cabanga ngalokho kushesha kanjani leyo nto ithela uhlaza kusibhakabhaka yayingukuphila nakho konke kwayishiya zonke izakhi futhi kwaphendulwa kwaba yingilazi futhi ngaleso sikhathi iphimbo lafika futhi lathi ungayiqaqa nayo ngakho ke ngathi khona ke sathane ukuze ngazi ngiyakuqaqa futhi lapho sekwenzekile yaqala ukubuya iphile futhi ijikiza futhi ngathi ngiyakubopha futhi egameni lika Jesu Kristu futhi ngenkathi sekwenzekile intuthu yandiza yaphuma kuyo futhi futhi yaziminyanisa emuva ngqo futhi yaseyiphenduka yaba yingilazi ekhanya ngokucebile kwasekuthi ngenkathi seyenze lokho lelo phimbo lathi manje ufanele ube qotho kakhulu kunalokho yikho ukwenza lokhu khona ke kwangishiya futhi ngangimi egumbini imizuzwane embalwa ngezwa kukhala iwashi lesedokeni futhi unkosikazi wami wayese evuka abantwana niyazi ukuthi kunjani ngikakele endlini yakho oyedwa ngizoboka namhlanje mama na zikuphi ziphi izincwadi zami na futhi yini ngiyenzile na niyazi wena njenganoma iliphi ikhaya awukwazi ukuzizwa ucabanga nhlobo ngabo bonke bezama ukulungela ngasikhathi singi futhi ngakho-ke ngathi shelele ngangena egumbini lokudlela futhi ngaqoqa ngamadolo ngase ngithi Nkosi Jesu angizazi lezi zinto futhi yini okufanele ngiyenze na futhi abantwana bazobe bengibiza ukuthi ngibayise esikoleni ebizuzwini embala yini efanele ngiyenze na ngase ngiqalaza lebhayibheli lami lalilele lapho ngase ngithi Nkosi uma uzongithethelela angikholelwa ekuvuleni umbhalo nje bese ngikhipha okuthize ebhayibhelini futhi ngisho lokho kodwa kunezikhathi lapho uNkulunkulu engakududuza ngento enjalo futhi ngathi Nkosi kulesi simo sibucayo khona manje hambi kokuba umoya wakhe ungishiye futhi angazi ukuthi ngenzeni izinganyana zizoba yihora nokho ngaphambi kokuba zizobe zingasekho ngakikhombisa nje uma leyo bekuyinto ozama ukuyifinyelelisa kimi baba wasezulwini kholeke ngazise ngase ngithathe leli bhayibheli ngavele ngalidonsa ngalivula kanjalo futhi isithupha sami sasibekwe kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu ivesi lesishiya lombile lapho into ethize ifundeka into ethize kanje lapho uza ngangihlela ngokuzila ukudla enkosini ngamtshela ukuthi ngizophuma futhi ngizile ukudla wathi uma uza kulomkhosi okungukuthi ukuzila ukudla emzimbeni ungumkhosi nenkosi siyakwazi lokho ngakho ke uma uze kulomkhosi ungafiki nemvubelo endala noma imvubelo yobubi kanjalo njalo kodwa woze nesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neqiniso khona impela ayengitshele khona embonweni woza uNkulunkulu ungumahluleli wami onesizotha woza nesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neqiniso lelo yizwi khona ke ngikubonile ayekuhlosile njengoba yena eminyakeni edlule lapho ngibone ibhayibheli lehla nginakho kubhalwe khona lapha lehla futhi wavele izandla ezulwini futhi zakhomba phansi kuJoshua sase sifunda amavesi okuqala ayesishiya galulunye sase sima lapho lokho ngokuthi uJoshua weza ehlane kodwa akazange akwenze wayekulungele lapho efika eduze neJordani uNkulunkulu wambiza wathi namuhla ngizo waqala ukukhulisa phambi kwabantu wabeke esethatha abantu bakwa Israyeli wabawalisa eJordan bayezweni lapho wabapha ebahlukanisela izwe lesethembiso ngaye mahlathini futhi ngakhuleka futhi ngakhuleka futhi ngazile ukudla futhi manje ngaphindela kuleso sihlahla lapho ngahlangana lapho lezo zingejeje yayikhona ukuthi nizwile kweminye imilayezo niyabo lapho lezo zingejeje yayikhona futhi ngimi lapho cishe ngelesithathu noma ngehora lesininqwebuseni ngemuva kokuthi ngidwa nguze ehlashaneni ngalokho kukhanya ngikubonayo ukufika esihlahleni ngiza kusese eli ngoba ngaholela lapho ngase ngihlangana naye uNkulunkulu ngisize kuba ngiphile njalo ngeqiniso.
I'm going to read my text now. I have taken for a text this morning, wrote down here somewhere.
Ngizofuna indikimba yami manje. Ngithathe kwendikimba kulokho kusa kubhalwe phansi lapha ndawo. Oh nakho uJoshua encwadini kaJoshua isahluko seshumi. Yini enizofunda ngemuva kwami noma isahluko seshumi nevesi leshumi nambili futhi nginehora lilodwa nje. Bese kuthi ke ngiyacabanga akinasiqiniseko kodwa ngikholwa ukuthi uBhili uthe unikeze amakhadi omkhuleko kulokho kusa wathi bekungekho abaningi kakhulu kodwa nje abanye abantu bafuna ukukhulekelwa futhi noma kubani onamakhadi omkhuleko phakamisa isandla sakho manje awu lokho kulungile oh awu kulungile lokho kukahle kulungile.
The 12th verse of the
manje ivesi leshumi nambili lesahluko seshumi sika Joshua futhi manje kubulani manje ngokuzayo ngesolelizayo ngifuna ukukhuluma ngokuthi ubuKristu bubhekene nokukhonza izithombe bese ke ngizonitshela kusuka lapho ukuthi ngabe inkosi ihola phambili ngomlayezo kaKhisimuzi nomaqhabo kubukeka sengathi nginomlayezo osenhliziyweni yami ngabantu ngoKhisimuzi futhi ke ngizonitshela kusuka lapho manje sicela ukufunda evesini leshumi nambili lesahluko seshumi sika Joshua.
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites.
UJoshua wayesekhuluma inkosini mhla inkosi inikela amaAmori phambi kwabantwana bakwaIsrayeli. Wathi phambi kwabantwana bakwaIsrayeli, "Langa yima eGibeyoni nawe nyanga esigodini saseAjaloni."
And the sun stood still and the moon stayed.
Futhi langa lama nenyanga yahlala abantu baze baziphindisele sitheni zabo akulotshiwe yini lokho encwadini kaJasheri na ilanga lema phakathi nomkhathi alisheshanga obushona kungathi usuku lonke.
Listen now. And there was no day like that before or after it. That the Lord
elani manje aluzange lube khona usuku olunjalo ngaphambi noma ngasemuva kwalo lokuba inkosi ililalele izwi lomuntu ngokuba inkosi yamlwela uIsrayeli uJoshua wabuyela ekamu laseGiliyadi bonke bakwaIsrayeli benaye.
May God add his blessings to his word.
Ngathi uNkulunkulu anganenzele izibusiso zakhe ezweni lakhe manje ngiyafisa uma kuyinto lenkosi ukuthi nihlale nami imizuzu embalwa ngifuna ukuthatha indaba engajwayelekile ingaba phezulu kokufunda umbhalo njalo.
I want your attention and prayer during this time.
Futhi ngifuna ukunaka kwenu nomkhuleko ngalesi sikhathi. Ngifuna ukuthatha indaba yegama elilodwa, indida.
And first I'd like to explain maybe what a paradox is.
Futhi okokuqala ngithanda ukuchaza mhlawumbe ukuthi iyini indida esichaza amazwini sika Webster. Futhi indida isho into ethile engakholeki kodwa eyiqiniso. Lokho yindida.
Something is almost completely out of reason.
Ukuthile ukucisha impela kungena kuphikiswa ngokuphelele akunakuba njalo kepha kunjalo leyo indida. Manje ngifuna kuphumula imizuzu embalwa kulamagama indida.
Now we have many things that we could refer to as paradox.
Manje sinezinto eziningi esingabhekisela kuzo ngendida. Into eyodwa engingathanda ukubhekisela kuyo ukuthi lo mhlaba ngokwawo uyindida, ukuma kwawo kuyindida.
Last night I was talking to my daughter Rebecca.
Izolo busuku bengikhuluma nendodakazi yami uRebecca osesikoleni siphakeme futhi bengifunda lapha empalweni futhi bengimtshela ngokufunda leli verse lapha.
And she said, Daddy,
futhi wathi babayi uJoshua wamisa umhlaba ngempela akawumisanga na, ngathi angazi ukuthi wamisa ini, wamisa ilanga, wathi wayengeke limise ilanga ngoba ilanga alihambi, ngathi ukubonakalisa kwalo kuhamba umhlaba wonke, nakuba kunjalo futhi wamisa lokho. Wathi awu khona-ke uNkulunkulu wamisa umhlaba, ngathi kona-ke kumuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu kwenzekani uma umhlaba kwenzeka ume bese ulahlekelwa amandla adensela phansi? Awu na ubuzodabula emkhathini njengenkanyezi, futhi imicibisholo yawo ibingawa izigidigidi eziyikhulu zeminyaka emkhathini.
But the Bible said that the sun stopped and held its place for a whole day. I believe it.
Kodwa iBhayibheli lasho ukuthi ilanga lama futhi labamba indawo yalo usuku lonke. Ngiyakukholwa, ngiyakukholwa. Akunangondo futhi akukholakali, kodwa kuyiqiniso. Ngicela ukutsheleke, yiluphi uhlangothi oluphezulu lomhlaba? Indawo yasekugcineni komhlaba engasenyakatho noma indawo yasekugcineni komhlaba engaseningizimu na? Wazi kanjani uma usemkhathini na? Wena uthi indawo yasekugcineni komhlaba engaseningizimu iphansi ngaphansi kwethu. Bacabanga ukuthi indawo yasekugcineni komhlaba engasenyakatho iphansi ngaphansi kwabo, yabo? Ime emkhathini emzungelezweni omncane womoya njengoba uphenduka amamayela ezinkulungwane ezithile ngehora. Isizathu kukhona amamayela ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane noma amashumi amabili nenhlanu azungeze wona, futhi uphenduka emahoreni angamashumi amabili nane. Ngakho-ke iwenza ihambe kahle ngaphezu kwamamayela ayi kulungwane ngehora, ihamba izungeza futhi akugeji neze kushaya ncamashi lapho kusenkabazwe khona, lapho ihamba khona ayiwugeji nomzuzu, isesikhathini siphelele. Imi emoyeni uma lokho kungeyona indida, angazi ukuthi iyini. Kanjani ukuthi zonke izinhlelo zasezulwini ukuthi zibekwe ngesikhathi kanjani ngokuphelele kakhulu kuze kube yilokho eminyakeni ezayo, eminyakeni engamashumi amabili namashumi amathathu kusukela manje? Isayensi ingabona ukufika kokusitheka kwelanga nenyanga kudlula, futhi ingakutshela kuze kube umzuzu ukuthi kuzodlula nini, nokuthi ukusitheka kwelanga nenyanga kuzoqala nini. Ngelindaba ukuthi silekwashela ihleke elingakanani ubunye kokusha emhlelweni, nginalo lilodwa lapha engalinikwa eSwitzerland njengesipho ngenkathi kangilapho. Inani licishe libe amadola angamakhulu amathathu ngemali yaseMelika, lelo lapho iwamini alikhoyiviki, kodwa okumele lifakwe esikhathini kabusha wonke amawashi asedongeni. Akukho lutho umuntu angalwenza oluphelele kangako. Kuzoba khona eminyakeni embalwa lizoguga futhi libe lingasekho. Njengoba likhula liba limi ngaso zonke isikhathi, amagugu azoguga, ukunemba kwalo kuzolishiya. Akukho lutho olungasuzwa noma lulungiswe ngumuntu noma lucolisiswe ngumuntu olungahlala luphelele.
But this world stays perfect. What controls it?
Kepha lomhlaba uhlala uphelele, yini olawulayo na? Awu, wena uthi angazi ukuthi yini ulawulayo, ukuthi yini ubambe endaweni yawo. Impela uyindida. Ngokuthi awukwazi ukuthaza ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani, kepha uyakwenza. Ngakho-ke leyo yinto esemqoka ukuthi uyakwenza, futhi siyazi ukuthi kunjalo. Akukholakali ukuthi ungazongolezisa kanjani ibhola emoyeni bese lenze inguquko yodwa ephelele endaweni efanayo. Bengicabanga lapha esikhathini ezithile ezedlule ngenkathi ngangisogwadule futhi elinye lalamakhakhasi amadala agcumayo lelo ngama esithi egazini lakho azowadensela kuwe ngqo omunye walabo bafo wagxumela kimi futhi awukwazi ukukungcothula ufanele uthathe okuthile bese uyakuhala kususe futhi linemigodi emincane kulo njengoba ndaba ukuthi uyilola kangakanani naleti inaleti iyobe ibuthunde kugcineni ubukhalo obuphelele benalithi buzophelela ngendlela obungayithola ngayo buzoba buthundu olunye lwamakhakhasi agxumayo futhi noma kunjalo licabunga oqobo lwalo ligingqiwe phansi liqinile kungenzeka kanjani ukuthi imvelo ingaginga icabunga liqine futhi libukhali kakhudlwana ephoyintini kunokuba umshini omuhle ungagaya elilodwa na futhi nokho kuze kuthi nguphansi ekupheleni kwalelo phoyinti izimbobo ezincane yehuku lokudoba izinhlazi kanjalo izimbobo ezincane ukuligcina nokuzibamba lapho hamba oh indeed kunjalo kuyisayense akukholakali kepha kuniqiniso ngingathanda ukuba othile akuchaze lokhu angeke ngilitshele ngamashiya mamayela noma mangaka mamayela isayense yeshoyo ukuthi inyanga iqhele ngawo emhlabeni
but how could that moon
kodwa kungenzeka kanjani ukuthi inyanga bengingathi imile izigidi nezigidi zamamayela kude kusuka emhlabeni kepha nokho ilawula lelo gagasi lolwandle na yini kwenzayo na kungenziwa kanjani na kuyindida kepha nokho siyabheka futhi sibone ukuthi sekwenziwe kuyenzeka inyanga ilawula amagagasi lapho inyanga inyakazisa kanjena isuka emhlabeni igagasi lihambisane nayo futhi uNkulunkulu ubeke inyanga phezu kwamagagasi futhi wabeka imingcele futhi abakwazi ukweqele womngcele lapho uNkulunkulu adweba khona umuqa futhi wathi lwandle ungasondela kangaka kodwa ukwazi ukuthetha konke okunye ngokuba ngibeka umqaphi phezu kwakho
millions of miles from the earth
lenya ngizigidi zamamayela kusuka emhlabeni ibiza kulololwandle futhi ibeka imingcele yayo futhi iwulawule akukholakali kuyini okukuleyo nyanga na ngenkathi amamayela ambalwa nje kusuka emhlabeni wonke amandla edensela phansi wonke umoya wonke okunye kuyashiya uphuma kuye emkhathini lapho kungekho ngisho nomoya okwezigidi nezigidi futhi kuphindaphinde izigidi zamamayela futhi nokho iyalawula ithi ungahamba ibangela ide kangaka kodwa angeke uye kude ngokuba ngingunogade kaNkulunkulu ngiyinje eqaphayo ohlezi lapha futhi awukwazi ukweqala emingcele chaza lokho lokho kuyindida ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani lokho kodwa nokho uyakwenza akunakuchazwa sinesikhathi sasebusika yiqwa phansi amakhaza umhlabathi uba yiqwa imbewu encane futhi kuleyo mbewu encane kukhona imbewu yokuphila futhi leyo mbewu encane izoba yiqwa iqhume ivuleke bese umthumbi ugijima uphuma kuyo futhi leyo mbewu yokuphila izobe ilele uthulile eshitini eliyiqwa leqwa elingabulala noma yiphi impilo igcina kanjani bese ibuya futhi ethu yasahlobo na besingeke sikuchaze lokho besingakwenza na kuyindida sithatha amaHebheru isahluko seshumi nanye nevesi lesithathu siyaqonda lapho ukuthi ibhayibheli lithi uPawulu ekhuluma ukuthi umhlaba wadetshulwa futhi wahlanganiswa yizwi likaNkulunkulu indida ukuthi izwi lalikwazi ukukhuluma futhi ngalelo zwi liyobumba izinto eziphathekayo ukuze izinto ezivelayo zenziwa ngezinto ezingabonakali
things that we see was a spoken word of God
izinto esizibonayo kwakuyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe umhlaba uyizwi likaNkulunkulu imithi iyizwi likaNkulunkulu
Why would we be afraid to trust one
Kungani singesaba ukwethemba lowo onikeze izwe elinjalo ngamandla njalo egunya na? Kungani singesaba ukuthatha lelo zwi kithi futhi silisebenzise kithina uqobo na? Kukhombisa lapho siwele khona ngokungakholwa izwi, izwi likaNkulunkulu, indida, impela indida, izwi likaNkulunkulu.
Also, I would like to show a paradox right quick. And that's when God called Abraham.
Futhi ngithanda ukukhombisa indida masinyane. Futhi kulapho uNkulunkulu abiza u-Abraham futhi wamtshela ngenkathi eneminyaka eyikhulu ubudala. Futhi uSarah wayenamashumi ayisishiyagalolunye. Amashumi amane edlule isikhathi sokuya esikhathini kuye.
And Abraham, whose life was as good as dead.
Abraham, owaye sefane nofile noSara, owaye inyumba kwasokuqaleni, nesibeletho sakhe sasesifana nesifile. Futhi nokho uNkulunkulu wathi, uyoletha ngabo umntwana. Lokho kuyindida. Buzo udokotela ukuthi ngabo isifazane neminyaka eyikhulu ubudala angakhulisa ingane abe nengane. Akunakwenzeka, akukholakali, kepha ukwenzile ngoba uNkulunkulu wathi uyokwenza.
It's an incredible thing to think that a man could sit with his back turned.
Kuyinto engakholakali ukucabanga ukuthi indoda ingahlala ngomhlane wayo ufulathele ithende, sihambe sinothule ezikutsheni zaso. Futhi sitshela owesifazane owayesemuva kwethende ukuthi wayecabangani, indida engakholweki, kepha nokho iyiqiniso.
It was incredible.
Kwakungakholweki ngenkathi u-Abraham ethatha u-Isaka wamyisa esiqongeni sentaba, indodana yakhe ezele yodwa, futhi wamthatha wamyisa esiqongeni sentaba ukuyonikela ngaye njengomhlatshelo. Futhi lapho efika esiqongeni sentaba wase ebeka u-Isaka phezu kwezinkuni futhi wayekulungele ukumbulala. Futhi ngenkathi ehla ngesandla sakhe ukuthile kwabamba isandla sakhe, futhi nakho kwakukhona inqama yukwenge zimpondo zayo ehlane esiqongeni sentaba. Indida yakamkaphi inqama na? Kungaba kanjani amamayela ayikhulu ukusuka kwimpucuko ngaphandle kokubulawa na? Namabhubesi nojakalase namankentshane nezilo nezinto?
Where did it come from? How did it get there? And up on top of the mountain where there's no water. Why was it there when he picked up
yavelaphi na? Yafika kanjani lapho? Futhi phezulu esiqongeni sentaba lapho kungekho manzi khona na? Kungani yayingekho lapho ngenkathi ecosha matshe na? Wabize igama Jehova Jaira, inkosi izihlinzekele umhlatshelo. Akukholweki kepha nakho kuyiqiniso impela, ngoba yena unguJehova Jaira. Izinto ezingakholakali olwazini lwethu nakwisayensi, kepha nakho kuliqiniso, indida enkulu.
It was a paradox and will be.
Kwakuyindida futhi kuzoba njalo lapho uJesu uMarko washumi nanye amashumi amabili nambili noma amashumi amabili nentathu ngenkathi ethi uma uthi kulento yabanqukuleka ungangabaza enhliziyweni yakho kodwa wakholwa ukuthi okushilo kuzokwenzeka ungaba nakho okushilo. Akukholweki kepha kuliqiniso, kuyindida.
May I stop here to say yonder in that woods.
Mangime lapha futhi ngithi ngaleyo kulelo hlathi ngihleze eceleni kwaleso sihlahla ngalokho kusa kungekho zingwejeje emahlathini, kodwa ngenkathi iphimbo likhuluma futhi lathi shole ukuthi zizoba kuphi. Futhi lapho ngakho-ke ngisize uma ngifa ngingakawuqedi lo mlayezo, ngikhomba umune wami esihlahleni esingenalutho, isihlahla iwolnathi, ngathi izohlala khona lapho futhi yayilapho. Akukholweki kepha iqiniso. Wathelandela izoba kuphi na? Ngathi ngaphesheya kuleso sigejane semqumbe wezinto, futhi angizange ngehlise umune wami phansi yaze yaba khona. Landela izoba kuphi na? Phandle kuleso sicupho, phandle ngaleya kuleyo nsimu, futhi yayilapho. Akukholweki? Ngibuze mngabi ngokunyokuza kathi sithandwa, ngabe ngilahlekelwe imizwa yami na? Ngabe sengiwuhlanya na? Yini kathazo ngami na? Kungani ngisho izinto engizenzayo na? Yini engiyenzela izinto engiyenzayo na? Yini engenzayo na? Ngiyabathanda bantu, kepha nokho ngivele ngibadengule.
And I fast and prayed to get a
Ngizela ukudla futhi ngiyakhuleka kuze ngikususe futhi lapho ngizela ukudla kakhulu futhi ngikhuleke kuba kubi kakhulu akukholweki kepha kuyiqiniso iqiniso Ngibona owesifazane phakamisa isandla sakhe khona lapho emuva esekweni edumise inkosi ngokunguhethi right ehlezi phansi lapho ngenkathi wayela abafana ababili uma bezo ngithethelela ngokusho lokhu amambuka abafana bezwe lowesifazane omncane ethezi lapho ngaleyo suku umfelokazi futhi ngathi hethi inkosi uNkulunkulu ukhulume into efanele uhlinzeke ngalezo zingwejeje unguJehova Jireh wathi lokho akulutho ngaphandle kweqiniso likaNkulunkulu wo washo into efanele kubukeka kungakholweki ukuthi isidalwa singumuntu singakhuluma izwi njengoba umfoti Booth elitshelile singcole futhi senyanyeka njengoba sinjalo Gumalilo wohlale muva ngaleke ngemuva kanyanga nezikakezi nawo wonke umkhathi nesikhathi nephakade na njengoba ngisho noBooth ekushilo futhi ngafunda into efanayo ngelinye ilanga ngifunda uyenazi ukuthi ngisho lezi ngelozi zingcolile emehlweni akhe singobani thina na Kodwa wesifazane washo into efanele eyabangela inhliziyo kaJehova wathi mbuze lokho akufunayo bese umnika khona amen akukholweki kepha iqiniso
right here now in our sight
Njengamanje lapha nasemehlweni yethu ufakazi obubonakalayo wacele ukuthi imphefumulo yabafana bakhe ibe ngamaKristu uNkulunkulu wamupha ukufisa kwakhe akukholweki Lokho kwakuyisimangaliso kakhulu kunokuphulukisa umuntu ogulayo lokho kuguqula impilo yomuntu umphefumulo wakhe umzimba nakho konke yikho washintsha kwakheka kwakhe akukholweki kepha kuyiqiniso kwakuyindida sikubona yonke indawo
Paradox in Noah's time
Indida ngesikhathi sika Noah ngekathi uNoah indoda indoda nje ejwayelekile waba ngumprofeti noma wayengumprofeti wenkosi mhlawumbe elima
God told him prepare
ukuselela imvula evele ezulwini lapho kwakungekho mvula kwakungakaze kube khona imvula ayikho indlela yokuthola imvula phezulu lapho lelingakaze line emhlabeni kwakungekho zilwandle kwakungekho manzi kodwa nokho uNkulunkulu wamtshela ukuba enze umkhumbi wokusindisa indlu yakhe Futhi uNkulunkulu wehlisa imvula kwakuyindida okungavumelani nesayensi kodwa yini kwakuyindida empeleni
Yes it was a paradox
Yebo kwakuyindida lapho abantu babeperu ababenqume ukuthi bazohlala nezwi likaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi kwakwenzekeni ukuthi inkosi yakhe isithando somlilo sishisaka sikhombise kunelokho esake sabazwa futhi yaphonsa lawo madoda phakathi lapho ukushisa kukhulu kwesithando somlilo kwabulala amadoda ayihambe epulankweni lokuwela kanye nawo eyemlonyeni wesithando somlilo afa
But yet those men walked in that furnace for perhaps 3 hours.
Kodwa lokho lawo madoda ahamba kuleso sithando mhlawumbe amahora amathathu kwakungeke kusaba khona ngisho uthuli lwawo ngokuba impilo yomuntu eyayikubo yayizobhubha. Uba ngabe kwenza impilo yodwa yomuntu yashabalala ngokusondela kuso ngabe wayenzani enye impilo yomuntu na kodwa baba chikijela lapho futhi ake sithi amahora amathathu kungahle kube aye emahlanu
Then open up the furnace door. There won't even
Ngenzeka ukuthi wahamba futhi wabalisile sasemini futhi wabuye wathi ulo mnyango sithando zomlilo ngeke kube kusasele ngisho uthulila labo bafo kodwa lapho evula umnyango babe lapho bengenamyocu behamba hamba emlilweni akukholweki kepha iqiniso
Why? He said how many did you put in?
Kungani na wathi nifake bakangi na? Bathi sifake bathathu wathi ngibona bani yiloko kwenze indida
And that one looks like the son of the gods
Futhi lawo ubukeka njengendodana yoNkulunkulu wayeke yona indodana yoNkulunkulu waye indodana kaNkulunkulu babenga baheteni wo uNkulunkulu ezwini lakhe likhulu
There come a time when God's army
kuza isikhathi lapho ibuthi likaNkulunkulu laba nokukhwala futhi lalesaba indoda futhi lemo hlangothini lwegquma laba bevumela indoda yodwa yayinkulu okuphindwe kathathu kunabo bonke ubukhulu babo imeceleni kwegquma futhi ithi manje nithemba uNkulunkulu wangempela ngisho njalo awu omunye wenu bafo akaphume futhi ale nami futhi ngeke sibe nokuchitheka kwegazi.
The church of God.
Amen.
Against the
Futhi babe sithatha babe saba babe ngamakwala futhi ekamu wafika umfo omnyenyana eziswake ngesikumba semvu ezincane ijazi lomaluzi wezimvu umuntu omncane kulabo bonke buthweni lonke hayi ngisho nesosha.
But it was a paradox when God.
Kodwa wakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ethatha lowo muntu oyedwa lowo muntu omncane ongena endaba iBhayibheli lathi wayebomvana lowo muntu omncane yedwa wenza lonke ibutho lesitha kuba libaleke lokho ngokuyindida kubukeka sengathi uNkulunkulu beyonikeza lelo butho elikhulu elimashayo elinesibindi sanele sokuyolwa babe izincengu zikaNkulunkulu kungani bengayi ukuyolwa impi kaNkulunkulu na lezo yisithe sikaNkulunkulu thatha sona kubukeka sengathi ngabe wabanikeza isibindi kodwa uNkulunkulu wathatha umuntu oyedwa omncane.
And
indeed, Azaga Tatekemba, Usaunu, Wazama, Gumkogi says Kalizake, Wazama Gubek again by Sandezake, Ufum Nano Pofagazanga Gugupagamisa.
And he took a slingshot, a little rubber, a little leather with two pieces of string wrapped on it.
Futhi into imanye irabe ngale noma isikhumba esincane esinemicu emibili ezintambo isongelwe kuso futhi wanqoba lonke ibutho lesitha futhi wabanqoba kwakuyindida ukuthi lo mfana oyedwa nje wayengagijimisa kanjani ibutho. Kuyindida impela uNkulunkulu uyakwenza ugcwele khona nje impela unjalo lokho akwenzayo leyo indlela yakhe yokukwenza yebo umnumzane kwakuyindida ngathi abasegibhithe benempi enkulu ababenayo umhlaba wonke wanqotshwa babenezizwe zonke ngaphansi kwezandla zabo futhi lapho uNkulunkulu ethatha isinqumo sokubhubhisa lelo butho ukubhubhisa leso sizwe kwakubukeka sengathi ngabe wayezokhipha ibutho elithile lama-Amori noma elinye ibutho elikhulu ndawo futhi wayezobathumela ezansi lapho benemishini engcono
of all the denominations together to go down
noma hlanganiswa ukuhlanganiswa kwa wonke amahlelo ndawonye ukwehla nokulwa ndawonye ukuze athole ubambiswano luphelele ngoba uNkulunkulu wasebenzisa indida. Wathatha ikhedla lineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi alizange libeke inkemba esandleni salo kepha induku endala kwegwile eyacwilisa igibhithe ngaphansi kolwandle lufile.
Incredible what God can do.
Akukholweki lokho uNkulunkulu angakwenza kepha yileyo ndlela akwenza ngayo usebenzisa indidi ukwenza nebo ukuletha endideni induku egwegwile yomaluzi wenzimvu esikundleni sebutho elimashayo ukunqoba isizwe esasibusa umhlaba.
Oh,
ukuphela kwethu uNkulunkulu eyilindile manje ngiyakholwa iRashiya ayisho lutho kuNkulunkulu ufuna ukuthola indoda eyodwa yena akadingi ukuba nezinhlangano ezinkulu yena akadingi ukuba namahlelo amakhulu ufuna ukuthola umuntu oyedwa azokwazi ukusonga umoya wakhe kuye lokho kuzokusho konke okunye kuzoba nenye indida aze athole umuntu othize ozinikele ngokuphelele lokho kuzokwenza lokho yileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi wakhe usebenzisa indida. Kwakuyindida lapho isosha elikhulu le likaNkulunkulu eligama linguJehoshafati limi emasangweni nomuntu owayehluphekile ogama lakhe elingu-Ahabi futhi wathi ngaphambi kokuba siye kulempi akusiyo into enhle ukuthi sibuze inkosi na.
Now, if that man's heart is hungry to know the will of God,
manje uma inhliziyo yomuntu ilambile ukwazi intando kaNkulunkulu kuzoba khona intando kaNkulunkulu ndawo ndawo.
Not always in the multitude of
kings. Hayi ngasa zonke isikhathi esixukwini somkhandlu ukuthi ukuphephile wahabi uthi nginabo bonke abafundisi bami bonke bangabaprofeti ngizobabiza phezulu lapha futhi niyazi uma ngikhipha abaprofeti abangamakhulu amane sizolithola izwi lenkosi. Hayi ukuthi ukwenza njalo, hayi njalo. Uma kungekho ezini ngakho ke ehlukana nakho angekathali ukuthi bangaki olapho hlala nalelozwi uNkulunkulu angeke alibuyisela imuva lelozwi manje wabakhipha bonke lapho futhi bonke baprofetha kanhliziyonye ukuthi inkosi yayinabo kuphuka. Kodwa nokho kwakukhona into eyayingalungile futhi lo muntu kaNkulunkulu wayazi ukuthi lokho kwakungalungile. Wathi awusenaye omunye futhi na omunye nje kwenye indawo na wo washo sinayo yedwa kodwa angiyemzonde. Wathi inkosi mayingasho njalo.
God chose one illiterate boy, a little renegade to the nation.
Unkulunkulu wakhetha umfana yedwa ongafundile imbukela incane esizweni odelelekile nolahliwe ukuletha umlayezo wakhe kwabantu nenhliziyo elambileyo. Esikhundleni sakuthi wonke amahlela ndawonye ekhuluma ngazilinge ebunyeni unkulunkulu waletha umuntu yedwa indida kodwa indoda yayineqiniso futhi wafakazela ukuba iqiniso ngoba wayehambisana nezwi kwakuyindida impela. Manje wena uthi usho ukuthi awuvumelani nakho konke lokhu nalokho nalokho na uma kungekho kanye nezwi angivumelani nakho kunjalo. Izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleka. Ngikhuluma nompristi kungekudala uthe mnumzelepenem uzama ukuphikisa iphuzu ebhayibhelini wathi siyalikholwa ibandla akukho lutho kalokho siyalikholwa ibandla lokho ibandla likushoyo. Unkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe futhi uyizwi. Unjalo izwi.
That's the reason Micah took the word.
Ingalesi sizathu Mikaya athathe izwi futhi uNkulunkulu wasebenzisa indida ukuhlanza wonke amahlelo futhi wafeza izwi lenceku kaNkulunkulu.
One man despised, rejected.
Ngedeyodwa ayitelelekile encatshiwe ezondwayo ini na ezondwa ngabantu bakubo manje wayengesilo ikhomanisi noma wayengeyona enye into.
Let's say he was Pentecostal and the Pentecostal groups hated him.
Ake sithi hey Pentecostal uthi amaxube Pentecostal emzondwa abazali bamthande babengahlanganise lutho naye kodwa wayenezwi likaNkulunkulu. Nkulunkulu wenze indida ngakho kungani yena uma bonke lababanye abafo bengabaprofethi nabefundisi kanjalo njalo kungani kungabi njalo kulo lonke leli qembe likhulu linganquma okungcono kunomuntu oyedwa na? Kubonakala kungela ngqondo ukuthi uNkulunkulu angavele enze izwi lomuntu oyedwa liqonde kunabo bonke abanye ngoba izwi laleyo ndoda laliyizwi likaNkulunkulu. Ingalesi sizathi uNkulunkulu afeza lento ngoba indoda yayinezwi likaNkulunkulu abanye babeprofethi amanga. Yebo kwakuyindida lapho uNkulunkulu ethatha izwi lomfo omncane walenza laba iqiniso ngoba kwakuyizwi lakhe. uNkulunkulu kumele ame ngezwi lakhe hayi ngezwi lomkhandli kodwa izwi likaNkulunkulu yilowo ami ngaye. Wathatha uMikhaya esikhundleni sesikole siqeqeshwe kahle sabefundisi amadoda adumile akukhonto okumelene nabo babengamadoda amakhulu babengamadoda ayengakholelwa komunye uNkulunkulu babekholelwa kuNkulunkulu ofanayo uMikhaya ayekholelwa kuye. Kodwa baziphathe ngokungathi babekholelwa kulo kodwa babengelithathe izwi lakhe ngoba babefuna ukuthandwa ngabantu babefuna ukuthola umusa enkosini futhi ubumpumputhe babo bageja izwi likaNkulunkulu leqiniso. uNkulunkulu angakubusisa kanjani lokho ayekuqalekisile na? Nina manenekazi namadoda nobabili. Ningacabanga ukuthi ngenza lokhu kuba ngibe odinayo. Ngikwenza ukuba ngibe qotho. Ingalo sesizathu ngingasho kanjani ukuthi abesifazane kufanele babe kulungile, mabagunde izinwele zabo nezinto ezinjalo, ukugqoka izingubo zabo, ukuthi angihlanganise lutho nakho. Izwi likaNkulunkulu lithi uyakwenza. Unamahloni futhi ugcwele ihlazo inqobo nje uma ekwenza futhi uNkulunkulu kasonze akasebenzelana naye. Angikhathali ukuthi ukhuluma ngezilimi kangakanani noma agqume noma memeze, akakafika indawo noNkulunkulu kwamanje. Lelo yizwi lenkosi.
Man, you can't rule your own house.
Madoda, nina ningakwazi ukuphatha indlu yenu bese nizama ukuba ngabashumayeli nemadikoni. Nikulungele kanjani ukuba ngumshumayeli ebulpiti kuhola ibandla likaNkulunkulu ophilayo futhi nibahlukanisele ifa labo na? Lapho ucabanga kakhulu ngethikithi lakho lokudla kanye nomnikelo owubuzayo kude kuba wenza ngezwi likaNkulunkulu. Futhi namadoda kukusho phambi kwabesifazane wesaba ukuthi ngeke uthande kabantu. UNkulunkulu awuhawukele umphefumulo wakho nesono.
Khuluma
izwi likaNkulunkulu ngeqiniso. UJohane wathi izembe libekiwe empandeni yomuthi futhi izembe liyizwi likaNkulunkulu. Yonke imithi engathela izithelo ezifanele yigawule iphonse emlileni. Nkulunkulu silethele enye indida.
Why did God take John the Baptist?
Kungani uNkulunkulu athatha uJohane umbhaphathizi njengoba ngakekhuluma nje esikhundleni sabapriesti bakhe abaqeqeshwe kahle balolo suku na? Wathatha indoda engakaze iye esikoleni usuku empilweni yayo. Ngakho-ke siyaqonda ukuthi uJohane wayehlane neminyaka eziyisishiyagalolunye ubudala futhi wayeyedwa noNkulunkulu. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ekufundweni komkhandlu waseNaisiya, leso kwakuyisikhathi eside ngemuva kokufa kompostoli wokugcina uJohane Ngcwele. Ngenkathi lawo madoda ayekhuphukela lapho kulowo mkhandlu waseNaisiya, abanye balabo bafowethu abadala babaphoxa bonke abanye. Bafika lapho begqoke izikhumba zezimvu phezu kwalabo babusi ababembethe izimbatho ezine njengoKonstantine nababhishobhi baseRoma, izikhumba zezimvu ezindala zisongwe kubo futhi bahlale hlane emithini, kodwa babengabaprofethi benkosi. Ibandla elincane uhlangothi lamaGreki laqhubeka, uhlangothi lamaRoma lwabuyela emuva, kepha kuyakhombisa lapho uxekisa ungeke ube yinceku kaKristu. UJohane ngalolo suku ibandla lalingokomthetho kakhulu, babe nabapristi amadoda aqeqeshwe kahle, kodwa uNkulunkulu wakhetha umuntu owayengena mfundo hlobo futhi wamkhipha ehlane nocezulu lwesikhumba semvu ezisonge ngaso namatevu akhe wonke yaphuzela, izinwele zakhe zilengela intanyeni yakhe. Akukho pulpiti azoshumayela kulo, akukho bandla elizomema, kepha mhlawumbe wamotekeni lifika ingxenye emadolweni akhe futhi washumayela wathi umbuso kaNkulunkulu useduze. UNkulunkulu wakhetha lowo muntu. Ngenkathi uJesu ethi naphuma kuyobonani umuntu okwazi ukukhuluma kuzo zonke izikole, umuntu ogqoke izingubo ezinhle kanjalo njalo na, wathi basezigodlweni zamakhosi. Wathi nakuyobonani umprofethi na? Wathi owedlula umprofethi, ilono umprofethi akhuluma ngaye owayezofika. Ngithuma isithunywa sami phambi kobuso bami, wayeyi ingelosi yesivumelwano, wayengu umandulelo omkhulu. Kodwa kwakuyindida ukuthi kwenzeka kanjani, kungani engenzanga kuleso sikole sikhulu phezulu lapho eJerusalema na? Kungani engenzanga kuKeyifase umpristi omkhulu na? Kungani engenzanga kwabanye balawo amakhulu amadoda aqeqeshiwe ayekade eqeqeshwe kusukela ebuntwaneni futhi oyise babeqeqeshiwe ngaphambi kwabo nobaba babo phambi kwabo, izizukulwane ngezizukulwane ngezizukulwane baqeqeshwa futhi bafundiswa kahle ophuqu ngokuphakeme ofundile na? Waseke khethe indoda endala ehlale engakaze iye esikoleni empilweni yayo futhi eyibeke phandle lapho eJordani futhi wathi nguye lo indide impela, akukholweki kepha nokho kwakuyiqiniso uNkulunkulu wakwenza. ukuzala kwentombi kwenkosi yethu akukholweki ukuthi iyosifazane azale umntwana ngaphandle kokwazi indoda. Unkulunkulu wakwenza, unkulunkulu wakwenza. Yebo, uyindida wayiso isifazane omdedlana ezansi lapho intombazanyana endala eyayithembisene nendoda ethile cishe eneminyaka engamashumi amane nhlanu ubudala. Yona Qobo yayineminyaka eyishumi nesithupha noma eyishumi nesishiyagalombili futhi yathembisana nale ndoda eyayingumfelwa onabantwana abane. Wabe esethatha lowo sifazane wabe esemsibekela ngomoya ngcwele futhi wakhulelwa esibelethweni sakho mzimba owathabenakela uNkulunkulu mnini mandla wonke. Indida kanjani ukuthi izulu lingembambe umhlaba uyise nebelo sezinyawo zakhe amazulu ayisihlalo sakhe zobukhosi kepha nokho angaletha ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba futhi abuhlanganise kumuntu ho. Lapho ungalinganisa amakhulu ezigidigidi zamamayela uye ezinkulungwaneni zeminyaka zesikhathi futhi ungalokothi linganise uNkulunkulu futhi nokho ingane encane ilele emkombeni yayiqukethe ukugcwala komzimba wakhe, umzimba wakhe uJehova. Indida lo uNkulunkulu omkhulu ohlala buvakaleya ukulawula amalanga ayizigidi ezikhulu akhanya emihlabeni ongazange aqale futhi ongazange agcine futhi wayezozihlanganisa yena uQobo esitebeleni somqhuba. Bese siyaphuma futhi sidanze futhi siphuze futhi siqhubeke emkhosini akuwona umgubho ngokukhonza sigubho okhisimuzi ukuthi uNkulunkulu kwenze kanjani lokho ukuze afe athathe indawo yesoni. Kwakuyindida lapho omncane umfana onezinwele ezisongekile umfo omncane onamahlombe aqhothile mhlawumbe wayengemude ngamafidi amahlanu futhi wayenamagoda ayisikhombisa alengela phansi ekhanda lakhe osasitabane omncane futhi wayesendleleni yakhe ezansi ngelinye ilanga eyobona intombi yakhe futhi igubezi lamphongela ngabe ukhona wake weze igubezi langempela libhonga na cishe uzwile kulamakheji nezinto ngalapha kodwa ngifuna ukukutshela khaliso kwekati ngaleso sikhathi bufanele uzwe elasendle libhonga ngempela amatshe ayokuwa egqumeni ukuqhela ngengxenye yemayela amatshe amancane ayogenqeka phansi egqumeni kuvele kuzamazamisa umhlaba kanjalo ukuthi lokho kubhonga kuvelaphi angazi. Oh, ngabone lilodwa ngolusuku lalile ngisele ikhanda lalo phansi ibhubesi elikhulu elidala elinomhlwenga ophuzi lavele labhongela elimnyama ngoba umhlwenga omnyama ngoba lalicoshe ucezu lenyama lalushiya lulele lapho futhi nje lasho kakhulu manje shiya phansi lolo ngiya ezansi kuyophuza amanzi futhi lehla kuyochapha amanzi lapho libuya leli linomhlwenga omnyama belilokhu lilukhotha ubaba omdala wavele wama wase egebise ikhanda lakhe futhi wabhodla futhi ngithi ukuthi amadwala aginqike egqumeni.
Oh man, he shake the city if he roared like that.
Oh hey, lalinga ngiyakazisitelopo uma libhonga kanjalo lapha ukubhonga kwebhubesi woli nolaka futhi lokho kubhonga waphelela kule mfazi elikhanda eliyinkimbi nkimbi sasimbiza kanjalo kwase kwenzeka ukuthile leyo mfazi encane ihamba ngaleya futhi ilibambe ngomlomo bese ibeka isandla esisodwa phansi ngapha nesinye ngaleyo ndlela hayi ngokwesaba futhi ivele ludonse ilehlukanise bese libeka phansi lapho lokho kuyindida.
What caused it? If you'll notice the reading just before it.
Umangele yini na uma uzoqaphela ukufundwa ngaphambi nje kwakho futhi izihlanganiso umoya wenkosi wehlela phezu kwakhe ilokho kwenza umehluko futhi wayibulala ingonyama. Kwase kuthi ke ngolunye usuku amaFilisti amlandela wayengahlomile kwakunezinkulungwane zawo ayenemikhonto emide nezihlangu ezinkulu futhi lokho kufana nomnyango phambi kwakho kanjalo izihlangu cabanga nje ngesikhulu isihlangu esikhulu sethi usimanje indlela yonke phambi kwakho efake izigqoko zokuzivikela zethuze amabhantshi amakhulu ethusi nakho konke phezu kwezivikelo zezitho zawo nakho konke ngethusi imikhulu imikhonto emide emikhulu imide njengawo iya kuleso sixobo lapho mhlawumbe ishumi nenhlanu amafiti angamashumi amabili ubude amakhanda amakhulu ethusi kuwo kanjalo abukhali njengensingo futhi bathole le mfazi encane lekhanda elisongekile yehla ivele ePalestine ukuvakashela enye intombi yayo ezansi lapho Ngakho ke bathi nange lowo mfo omncane asihambe simthathe omunye umuntu ngabe wamthatha ngesihloko saleyo mkhonto wamphakamisa futhi nje wamnikina kancanyana futhi ngabe wawela khona phansi esandleni sakhe kwehlele kwisibambo emkhontweni ngani ungumfana omdadlanyanyana nje abanye abantu amaciko bezama ukudweba uSamsoni enamahlombe ayengeke akwazi ukuhamba angene kuleli tabernakele awu lokho bekungeke kube yimfihlakalo ukuthi yena indoda engako uSamsoni wayeyinto nje encanyanyana kepha umoya wenkosi yiwo owawumkhulu niyabo uthatha ungawuhloniphi umphakathi lo ukusho ukuthi wayeyindoda yalowo size uNkulunkulu uhlala ithatha izinto eziwubula nezingazi kanjalo ukwenza lokho ukwenza umsebenzi wakhe ngazo niyabo uthatha ukuthile okungelutho ngakho ke lo mfo omncane wayemiphandle lapho futhi ngaso leso sikhathi nakho ukuza lawa amaFilisti asemzukeza ukuze ambulale futhi wathatha umhlatho omnyuzo owulele lapho owasendle wembongolo encane wakamisa umhlathi walowo mnyuzi nomoya wenkosi wehlela kuye futhi kwaba nendida ukuthi washiya kanjani wehlehla phansi ngomhlathi womnyuzi kuleso sigqoko esiwuqinsi esinguhafu weyintshi ngaphezulu kwechopho lekhanda ngomhlathi womnyuzi ngani kokuqala lo mhlathi omdala omile kulele lapho ukukhotha kokuqala ubeyo ushaya ubungaqhuma ube yizicucu eziyinkulunkwane ngaphezulu ukwesingeza lezi ziqoko zokuzivikela noma lezo zivikelo ezinkulu
what a thousand rushed in upon him and he beat every one of them to death all right hallelujah paradox
Lapho inkulungwane yagijimela kuye futhi wabashaya bonke bafa indida ilabo umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe wo uma nje besingaba yimihlathi esendleni sikaNkulunkulu bekungaba nenye indida yebo kwakunjalo
When Jesus our Lord.
Kwakuyindida lapho uJesu inkosi yethu ethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane wazihlephula futhi waphakela izinkulungwane ezisihlanu Babuye bathatha obhasikidi abagcwele izinsalela amaphasela amancane abanye babo abangakwenzanga babebeka izinhlanzi ezine noma ezinhlanu phansi kuleli tafula nezinkwa ezine noma ezinhlanu bese beyangapha futhi babeke izinkwa ezine noma ezinhlanu futhi abanye babo abakwazanga ngisho nokukudla konke bavele bakushiya nje kubekwe lapho ngakho ke bazicosha obhasikidi abagcwele zona Oh niyabo wakwenza kanjani na akukholweki ukuthi umuntu ubengathatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane bese ephakela izinkulungwane ezinhlanu futhi abuthe obhasikidi abayisikhombisa abagcwele izinsalela akukholweki kepha ukwenzile ngani kwakunguNkulunkulu kwakuyindida akukholweki kepha wakwenza Wakunga kholweki futhi akugaze kwenzeke ngaphambili noma ngemuva olwandle olunosiphepho namagagasa aphakeme kakhulu aze aqinisa umkhumbi lapho indoda iza yehle enqamula kulawo magagasi Ngiyabona nje ngaze sonke isikhathi lapho amazi amhlophe amakhulukazi yeza ngakuye avele aqhume futhi awele phansi abheke ngasezanze futhi uyahamba uyaqhubeka njengokungathi wayesesiqephini sikakhonkolo
Walking upon the sea
Yamba phezulu kwelwandle ngesikhathi sesiphepho yekele isayensi izitholele lokho Yini yamamba phezulu lapho na. Yini eyamgcina kulolo lwandle lapho kujule uhafu wemayela phakathi lapho na. Ngikathi lawo magagasa makhulu ephindwe kaningi kuneleli thabenakele esakazeka ngani? Ngani hacwalise isikephe sincane futhi asigcwalisa ngamanzi. Kwaba manzi ngaphakathi nangaphandle futhi sasicwila izixobo eziyizinsika zaziphukele phansi futhi izigwedlo zazingasekho futhi wonke abathemba okusindiswa ayengasekho futhi nakho kuza umuntu othile ehamba phezu kwamanzi. Indida impela kukholweki akunakuchazwa kodwa ukwenzile. Oh yebo, ukwenzile weza ehamba phezu kwamanzi.
It's incredible.
Akukholweki ukuthi lona fanayo. Oh uNkulunkulu, ngiyathemba lokhu kushayela kuya ekhaya. Akukholweki indida ngempela ukuthi yena ofanayo uJesu waseNazaretha ubengakhethe izigejane zabadobi abangazi lutho babe abebandla lakhe esikhundleni sabapriesti abaqeqeshwe kahle namahlelo alolo suku. Kanjani ukuthi uNkulunkulu owayenakho konke ukuhlakanipha, owayekwazi ukuhamba phezu kwamanzi amaningi, owayengaguqula amanzi abe yiwayini, owayengathatha amabhiskidi amahlanu futhi odle abantu abayizinkulungwane ezinhlanu futhi acoshe obhaskidi abayisikhombisa abasele? Kanjani ukuthi yena lowo ofanayo uNkulunkulu ohleli ephakateni ngaleya ekhanya kakhulu lize ilanga lifihle ubuso balo kuye?
Pool of wisdom and purity. I have understanding and knowledge.
Lelaka ngicibile ukuhlakanipha lomumsulwa nelokuqonda nelwazi ophakeme wabaphakeme. Futhi wayesezofika endaweni lapho inhlangano enkulu yamabandla yayihlangene yonke ndawonye futhi yaqeqesha wonke amadoda abo futhi wayehla ayothatha isikejane sabadobi abangcolile abanukayo ababengakwazi ngisho nokubhala amagama abo. Uthakhethele lohlobo lendoda kuhlela ibandla enqubweni ngenxa yomlobokazi wakhe. Into exakile kunjalo na, kubukeka sengathi okungenani wayeyothatha umuntu othile owayeqeqeshiwe. Ungumqeqeshi, nguye okwenzayo. Kuyamangaza ukuthi wayekwenzile esikhundleni sokuthatha amadoda ebandla, wathatha abadobi ukuba abakwenze. Kuyinqaba impela, kodwa yileyo ndlela akwenza ngayo. Kuyiqiniso kuyindida yangempela. Ngikathi uNkulunkulu ethethe isigejane sabangazi njengoba besingababiza kanjalo namhlanje, abaginqika abangcwele, abampofu bezimpahla zalelizwe futhi wathululela uboya ongcwele kubo ekameleni liphezulu. Esikhundleni sokuthululela phezu komkhandli wasesanetrini lapho kwakuhlala khona bonke osiyazi bezenkolo, lapho kwakukhona wonke amadoda amakhulu, lapho izinhloko zamabandla wonke, lapho labo ababetetishile emibhalweni futhi benze isikole esikhulu ukuqeqesha kahle futhi belindele uMesiya ozayo. Futhi azi ukuthi kuzoba uye zophuma futhi yamhlangabeze futhi bathi Mesiya wena wehla sengathi uzimaphikeni endiza, wena wehla phansi lapha ezitephisini zethempeli, sikubonile wehla uvela ezulwini uphuma emihubheni yegolide yasezulwini. Manje sonke siqeqeshiwe futhi sikulungele ukuya emsebenzini, sithole ukufunda kwethu, sathola iziqu zobuciko zethu, sine PhD yethu, iLLD nakho konke lokhu. Sonke siqeqeshiwe, simi lapha namandla ayizinkulungwane eziyishumi, silungele wena, woza, silindile, simemeza sithi woza.
But instead of that, he goes down and gets a bunch of people that didn't hardly know right hand from left.
Kepha sizikhulileni salokho, uyehla futhi athole isigejane sabantu ababengasazi isandla sokudla kwesobunxele. Kunjalo futhi wababeka egumbini liphezulu futhi wathulula umoya wakhe woNkulunkulu phezu kwesigejane sabantu abanjalo. Esikhundleni sokuthatha umkhandlu wasesanetrini wathatha abadobi, akumangazi yini ukuthi akazange asebenzise ukufunda kwabo na? Kwamjabulisa uNkulunkulu, kubukeka kumjabulisa uNkulunkulu ukwenza ibandla lakhe uqobo libe indida. Into efanayo ayenzayo njengamanje, yenza indida ngebandla lakhe edlula bonke ubuqili obukhulu nazo zonke lezi zinto lapho ezibizwa ngokuthi ibandla. futhi uzo noma kubani angamjola esandleni sakhe kuzovula amehlo abo futhi babone ukuthi yini iqiniso futhi akuhlole ngezwi likaNkulunkulu esikhathini eziphila kuzo bese babeka emzimbeni indida uNkulunkulu kethe kunjalo wenza ibandla lakhe libe indida abantu abayinqaba abantu abaxakile bonke laba phezulu lapho ekameleni liphezulu baphuma lapho bekhuluma ngolunye ulimi bediyazela njengabantu abadakiwe bediyazela futhi beqhubeka besifazane umama wakhe uqobo uqobo nabo bonke ekameleni liphezulu baphuma lapho benkwankwaza into ethile kungekho umuntu owayenga kuqonda ababekwenza ekuqaleni babele izilimi ezihlukanisiwe ezibekwe phezu kwabo ahlukene kusho ukuthi kwabiwe akekho owayeqonda ukuthi babenzani babenkwankwaza lapho benza sengathi babedakiwe futhi kwakumi isikejalo sabantu ababeqeqeshiwe izifundiswa zevangeli osiyazi bezenkolo kodwa uNkulunkulu wakhetha uNkulunkulu ukuba abathathe futhi abashiye behleli ekungazini kwabo benobuhlakani obukhulu nokufunda futhi beza ngapha bajatha lesi sikejalo sabafo esasingabazi o-ABC babo futhi wathululela umoya wakhe phezu kwabo wenze indide ngabo yebo uNkulunkulu uyakwenza lokho wenza lokho ngenhloso yakhe uqobo wenze ibandla lakhe libe yindida ngiyakholelwa kubo ngiyakukholwa ngakho-ke ngisize uNkulunkulu ngiyalikholwa izwi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga futhi leli libe yiqiniso lokho lelizwi elithi kwenze masikwenze ngendlela lelizwi elithi kwenze ngayo olendaba ukuthi kubukeka kuxake kanjani nokuthi uba yinqaba kanjani noma yini efana naleyo hlala nezwi wena ubizwa ngemfashile endalo ubizwa ngalokhu lokho noma okunye yini oyikhathalelayo empeleni na hlala nalelizwi leli yilo iqiniso ungathathi okushiwo ngomunye umuntu thatha okushiwo yizwi lapha isikhathini esedlule umngani ongumfundisi ngisanda kokuzwa lokhu kuxoxwa ngiyakukholwa ngenye into embame eshisayo ezansi egeorgia wayevakashe nalona usokhemese usokhemese omdala wayengumfowethu omdala omuhle ongumkristu ecele umoya kankulunkulu wayesethi ngena uhlale phansi futhi masibe nekhokhi bona wayehlezi lapho bephuze ikhokhi yabo wathi ngifuna ukusho ukuthile kuwe futhi mhlawumbe ngeke ukukholwe lokhu awu ake sikuzwe kuqala kusho umfundisi wathi bengihlala ngizama njalo ukwenzela konke okusemandleni ami uNkulunkulu wayengumdikoni ebandleni wathi bengihlala ngizama ukuphila obizweni lami futhi ngenze okwakulungile wathi ngikade ngikhohlise muntu bengihlale ngiyifakazele inkosi yami yonke indawo lapho bengingakwazi khona futhi wathi ngiyenga ukuthi imithi yami lapha wathi ngiyengazama ukuphatha izinga liphakeme kakhulu kunawo wonke elingathengwa angikaze ngikhokhise ngokweqile noma ngubani ngizamile ukwenza yonke into ebilungile engikwazi ukuthi kwenziwa kanjani ukukhonza inkosi wathi ngizokutshela okwenzekile wathi indodana yami efundela ukuba ngusokhome senaye ukuba ingilandele yayiphambi kwesakhiwo lapho ngelinye ilanga futhi wathi kwakungesikhathi sengcindezi wathi ininikazi elincane langena emnyango futhi wathi ubungabona ukuthi yayiyini inkathazo yalo futhi lalizoba ngumama nomyeni walo nabo bobabili begqoke ehlwempu wathi banikeze isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo endodaneni yami futhi bathi ukuba sigcwaliswe ngoba owesifazane wayedinga le nto ethize udokotela emyalele yona futhi wathi lokhu kuzoba yimali engaka ukuthi lokuthi ngenkathi ozoba ubaba ebuza kuzoba malini ukuthi nokuthi wathi unumzane ngeke ngikwazi ukuthola isithako somuntu nokusetshenziswa kwawo sigcwalisekile noma sigcwalisiwe washo ngoba nginamali awu wathi indodana yami yathi yehla ngomgwaqo lapho isigamu sendlu yasedolobheni noma indlu yasedolobheni ujike ngakwesobunxele futhi uzobone lapho indawo yilapho besiza khona ngesihe futhi yena lapho esifundeni futhi mhlawumbe bazokunika imali yokuthi ube naso noma i-order lokuthi bazokhokhela lesi sithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo ngoba kufanele inenekazi lifanele libe nomuthi khona manje futhi wathi waphuma endaweni waqala futhi wathi walalela indodana yakhe futhi into ethile yathi wo cha bongakwenzi lokho wathi lowo sifazane uyakudinga lokho wathi kwenzeka ukuthi acabange lowo muntu omude wabantu ezansi lapho kunzima kuba indoda ekahle yimi emqeni ingazaphathe yomama kuleso simo wathi kathi endodaneni yami hamba ubabize ubatshele ukuthi babuye wathi ngase ngiphuthume emnyango ngathi buyani buyani bayabuya futhi ngathi endodaneni yami gcwalisa lokho akukho nkokhiso esethi indodana yami ngilingisa ithako somuthi lokusetshenziswa kwawo futhi ngaya ngaleyo futhi ngasigcwalisa ngokusemandleni ami onke futhi ngakukhipha ukuze ngikunikeze ininikazi futhi nginitshele ukuthi yeke kube nankokhelo kulesi lokho kwakulungile ngoba wayekudinga kabi ngempela futhi ngingazedlulela ngaphandle kwakho ngakho ke imali ngenxa yakho
so said I just started to lay the medicine in her hand
ngakho ke wathi ngaqala kubeka umuthi esandleni sakhe futhi lapho ngikwenzile ngabuka isandla sasinesibazi wathi ngabheka phezulu futhi ngangikubeka esandleni sika Jesu wathi kafunde ngaleyo nkathi ukuthi imibhalo ukuthi yayisho ukuthini enikwenze kwabancinyane abalaba abancane bami wathi uyakukholwa lokho na lo mfo wathi kimi ngani impela ngiyakukholwa lokho ngakuyindida kungakholweki kepha kuyiqiniso kuthiwani ngomathina ngcwele omkhulu wasetos efrance ngenkathi yena eyisosha ngobunye ubusuku wayehla ngobandayo umgwaqo omnyama futhi kwakukhona kulona obandayo umgwaqo omnyama kwakuleli sinxibi esidala silele emgwaqeni sigodela kakhulu igazi laliba yiqaqeba emithanjeni yaso futhi umathini nokho engeyena umkristu futhi noma ngubani ofunde umlando webhayibheli uyazi ngomathini ongcwele Zomlando ngolunye usuku wayezama ukuthola ikhadi lakhe yileyo engangiyikhethele unyaka wesithathu webandla umathilo ngcwele ngoba wayenezibonakaliso zilandela futhi umathilo ngcwele wabheka phansi ngaphambili wayeyisosha futhi lapho kwakulele le ndoda endala ilele emgwaqeni igodela kakhulu futhi wabheka futhi wayenejazi elilodwa ngaphandle kwejazi wayezogodela kakhulu Wathatha umese wakhe wasesika ijazi laba uhafu wase esonga isinxibi ngalo wazisonga ngenye ingxenye futhi waqhubeka wahamba ngalobo busuku ngenkathi engena egumbini lakhe futhi esehleli phansi wezothile ngene egumbini wabheka nangu Jesu eza ezisonge ngalophisi wejazi lokho kwaba ubizo lwakhe enkonzweni Uba ngongcwele wakhuluma ngezilimi isikole sakhe zaqeqeshwa waqeqesha abantu bakhe ngongezi likaNkulunkulu wayengenandaba nokuthi ibandla lokuqala laseRoma noma ngabe ubani wabo wathini wahlala ngonezi likaNkulunkulu wabafundisa ukukhuluma ngezilimi nokubeka izandla phezu kwabagulayo bavusa abafileyo bakhipha amadimoni Indoda yodwa umngani wakhe wayebulewe futhi wahamba wabeka umzimba wakhe phezu kwakhe wabuza ukuthi angambona yini imizuzu embalwa yena nomngani wakhe baphuma behamba ndawonye Ngani kwakuyindida impela uNkulunkulu wakwenza ngiyakholelwa kwindida yebo unumzane ngiyakholwa ngiyakholelwa kuzo ngenhliziyo yami yonke Kwakuyindide lapho wonke amadoda ahlakaniphile ayekhona emhlabeni futhi uNkulunkulu wabeka ukhiye wombuso ezandleni zalowo owayithatha njengongazi nongafundile kunjalo Omunye wabantu ababehlakaniphe kulabo bonke emhlabeni ngalolo suku kwakungukhayifasi umpristi omkhulu omunye kwakungababusi namakhosi nabantu abakhulu omhlaba njengomongameli kanjalo njalo bonke laba bantu abakhulu futhi yini into ebaluleke kakhulu emhlabeni nayo ibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu wenza umhlaba wawenza inhloso kuthathe ibandla kuwo umnobokazi futhi lowo umsebenzi obaluleke kakhulu emhlabeni Kujama tete kali pegu na wonka yenao kwa kunga babusi na makosi amakosa la manja amakosa makulu ama priest ya makulu na matoto ya ibanja waenga chacha loma imupi walabu kutuwa goma indita kikache biza indiote ya inga kwazu kishono kusaini kamalayo kombo kutu wachi nizukunika izi tutulelo zumbuso na uma hino ibopa mthabeni ngiyo ibopa ezulwini obukulula mthabeni gizo kukulula ezulwini Uti ngivele ngacabanga ngalowo mbono okukhulula noma okubophayo lokho kubopha emhlabeni ngiyokubopha ezulwini lokho kukhulula emhlabeni ngiyokukhulula nasezulwini yebo unika lokho hayi kuba priest abakhulu nabafundile uKhayifase kodwa kumdobo ongazilutho impela indida Sibona uPaul umjuto omdadlana nekhali ihuku esendleleni yakhe ebheke ezansi ozikhukhumezayo ehla eyobopha labo bantu abenza lo msindo futhi bememeza izinto ebaphonsa itilongweni yenza umonakalo webandla bakhanda ngamatshe Stefani wafakaza ngakho futhi wahabamba amajazi abo wayengumhluphi uNkulunkulu wayengamkhethe kanjani umuntu onjalo na futhi bekani ababishopi bonke abapostoli bathi sizokwenza ukukhetha umuntu ozothatha indawo kaJuda futhi bakhetha bani da bakhethe uMathia Mathia ngikholwa ukuthi libizwa kanjalo Mathia yawo Mathia Bamkhethe ngokwenza umtathu futhi akukhona eyodwa into ake wayenza wayibonakala indoda elungile futhi uNkulunkulu wakhetha umuntu owayendolaka kunabo bonke nezihluku kunabo bonke ababekholezweni ukuthatha indawo yakhe indida lokho uNkulunkulu akwenzayo indida Kama indide ngenkathi lo ngamhlonipha uNkulunkulu nolako nesihluku oluhlazo umjuto edelelayo wayesendleleni yakhe ebheke ezansi ngolunye usuku emzini ukubopha amaKristu nokwafaka ejele futhi lapho khona manjalo washaya walahla phansi Futhi lapho ebheka phezulu nakho kwakumilonzi yomlilo nephimbo lize lithi Sawulu Sawulu ngihluphelani na kwakuyindida ukuthi angakubona futhi bonke abanye babengakwazi ukukubona niyabo Omunye wathi, "Oh, angikaze ngikubone lokho. Ayikho into enjalo lapho. Ya, awukuboni. Lokho akulungile. Ngalokho namhlanje basho lokho, angikukholwa kunjalo. Khabo impela abakukholwa. Ngokuqinisekile akunjalo, kodwa kukhona lapho. Labo abalibonayo impela uma ungakwazi uyimpuputhe awukwazi ukukubona umfo washo kimi esikhathini esithile sedlule sekuyiminyaka eminingane edlule wathi manje uma ngisendleleni yakho wathi manje uPaul washaya indoda yaba yimpuputhe wathi uma ngingoka devil wathi ngishaye ngibe yimpuputhe ngathi lokho kudingekile ukuthi kwenziwe usuvele yimpuputhe uyabo usuvele yimpuputhe uhlobo lomumpuputhe lubi kakhulu uyabo ngathi wane belini ubengabona kude kakhulu kunalokho ongakubona futhi wayephuphuthekile ngokomzimba wayephuphuthekile ngokomoya impela kwakuyindida lapho uNkulunkulu wenza lokho kuthiwa amahlebezi wonke lo msindo nokumemeza nokudumisa uNkulunkulu nokukhuluma ngezilimi nabantu abadelelekile nabencatshiwe nababizwa ngeziphukuphuku nabakholwa kuphambene kokukholwa okuyikho kuyindida lapho uNkulunkulu ubaba omkhulu waze zonke uyise wenkosi yethu uJesu Kristu owakhetha isikhejane sabakholwa ukuphambene nokukholwa okuyikho ukuletha insindiso ebandleni lakhe esikundleni siqeqeshwe kahle yebandla inqubo yenkolo kuyindida esikhathini esikeside esedlule ngangisedolobheni iWashington noma ngekholwa ukuthi kwakuyi-Oregon futhi kwakukhona intatheli efikayo izintatheli ezimbili ezincane ziphethe osikilide ezandleni zazo zangena zazizobhala ngami futhi impela ezinhle ngempela niyazi futhi zaziqhubeka zisho le nto enenye into futhi yathi futhi ngabe ungumgqigqi ongcwele na ngathi qhabo ngathi angikaze ngigincike kodwa ngathi ngicabanga ukuthi uma ubengangitshela ukuthi ngikhincike bengizokwenza futhi ngakho ke ngaqhubeka ngikhuluma kanjalo niyazi futhi yayibhamba futhi yathi cheke oh iqhubeka ngathi ake ngikutshele ukuthi ize nje ninikazelincane bhala noma yini ufuna kuyenza ungumkatolika lathi kunjalo lathi wazi kanjani ukuthi ngingumkatolika na ngathi aw ngendlela efanayo nje engangizazi ngayo lezo ezinye izinto emsamo uyabo ngathi ngumkatolika futhi qhubeke kubhale phansi kodwa ngiyakuxwayisa khona manje ezinsukwini ezingamashumi amathathu kusukela manje ubhale phansi futhi uzobe ulele eceleni kumgwaqo umphimbo wakho usikwe ingilazi yemoto yakho uqobo ukhalela umuzwa futhi uzongicabanga kaningi lathi awuyena wase-Ireland na yebo ngabe abantu bakho babengamakatolika ngathi mhlawumbe ngaphambi kwami lathi yini umama wakho abengayicabanga ngokunjalo ngawo ngokwenza indlela ngathi ngampaphathisa egameni lenkosi uJesu Kristu futhi wamukela umoya ongcwele ehe yebo ngase ngithi manje uma ufuna ukungena ngaleyo ndlela khona-ke ngizothatha igama lakho futhi wena uthathe igama lami bese kuthi-ke uma kungenjalo-ke emva kwezinsuku ezingamashumi amathathu kubhale ephepheni ukuthi ngingumprofethi wamanga manje qhubeka ukubhale lathi awu bengingazonde ukucabanga lapho ngifika ezulwini ukuthi isigejane sabantu abangazi lutho njengalapho phezulu kulowo mhlangano bayobe bebusa izulu ngathi ngeke ube nenkathazo eningi ngathi ungacabangi wena uthi angi awu uma wena ngaphandle kokuthi ushintshe umqondo wakho nendlela yakho ngeke kube lapho empeleni yabo ngathi ngoba bayoba lapho uNkulunkulu ukhethe lokho kuyindida ukuthi uNkulunkulu uthathe oyisi ulani yabo lezo zinto yena uNkulunkulu wakhetha ukuletha insindiso ezweni ngesikejalo esinjalo indida ehluke ngokuphelele kuzifundiswa zabo eziqeqeshe kakhulu futhi ezipholishiwe nosiyazi bezenkolo nezinto uNkulunkulu uyakudlula nje lokho uthatha ongazi lutho omncane bese ekuphakamisa bese ebeka umlayezo wakhe kuye njengoba enza kuJohane abanye babo bonke uPetru nabanye wabathuma baphuma futhi bashumayele ngeli futhi engenisa ibandleni lakhe futhi abasindise futhi ababuyisele emhlabeni futhi yilokho kuphela kukhona kukhona yabo futhi ake nje zonke lezi zinto ezinkulu ezipolishiwe zihambe oh hey impela kuyinto ethize nginga uNkulunkulu ngekathi uNkulunkulu ekhetha abangazi nabangafundile esikhundleni semfundo nabafundile ukuba babe ngumlobokazi wakhe ubungacabanga nje ukuthi indoda ekhetha umlobokazi wayo ibingathatha indoda enawe edlula wonke amandla aphakeme awedlula wonke nginokuthile kuncane lapha ebengifuna kukusho kodwa angizukuba nesikhathi kukusho ngomfanekiso omncane ngiwubonile ngesinye isikhathi kepha ngeke ngikwazi zikukusho bengikubhale phansi lapha kepha anginaso isikhathi sakho kodwa uNkulunkulu wakhetha umlobokazi wakhe esikhejaneni sabantu abanjalo manje noma ngubani othi lokho kunjalo khona-ke awulikholwa ibhayibheli lakho kunjalo impela funde ibhayibheli lakho yilokho impela lokho kwakuyindida yangempela lapho uNkulunkulu ekhetha ubuwula bokushumayela okuphefumulelwe esikhundleni sesayensi yezenkolo epholishwe kakhulu umuntu ongakwazi neze ukusebenzisa shaya akanjalo thutha landa thwala wonke amagama afana nalelo futhi asho zonke izinhlobo zezinto ekubhalweni nokufundwa kolimi kwakhe nokungahleliwe ngokubhalwa nokufundwa kolimi futhi konke okunye kunjalo futhi uNkulunkulu wakhetha lokho esikhundleni sokuthatha isazi sikhulu esipolishiwe esingakwazi impela ukubiza amagama futhi silisho kahle kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ukuthatha ubuwula bentshumayelo ephefumulelwe umfanyana othile olima ngegeja lezinkabi ongabazi o-ABC bakhe futhi athathe leyo ndoda futhi azuzile iphefumulo ngaye lapho abakhohlisi bonke bepholishiwe behola nje impumputhe ihola impumputhe indida yangempela oh yizi ligcwele kakhulu ngakho izingcikithi eziningi lapha noma izindikimba engifanele ngikwedlule
that the big church shines and glitters.
Kuqinise ukuthi ibandla elikhulu liyakhanya futhi liyacwebezela ngesayense yezenkolo epolishiwe ngenkathi umbuso ukhazimula ngokuzithoba abampofu nabathobekile ivangeli alicwebezeli liyakhazimula igolide lesiwula liyacwebezela igolide langempela liyakhazimula kukhona umehluko phakathi kokukhazimula nokucwebezela siyakwazi lokho Inkathi ibandla likhulu libengezela futhi licobezela ngezazo eziphulishiwe izihlalo zikanokusho isithombe sesiphambano kulo lonke udonga nezakhiwo eziphakeme kunazo zonke nezinhle kunazo zonke namabhilidi nezinto zemibhoshongo emikhulu konke kanjalo umbuso omncane phansi komunye umhubhe omncane njengalapha ndawo ndawo ikhazimule inkazimulo kaNkulunkulu ucwaniswe ngenhliziyo ethobekile niyabo uNkulunkulu osebenza kubo ephulukisa abagulayo futhi evusa abafileyo futhi ekhipha amadimoni nokunye nokunye kanjalo ukubayekela abadlule nje kwakukhona owabefundisa omkhulu ungakhohlwa yilokhu kwakunomhlangano omkhulu wabefundisi lapho esikhathini esithile esedlule edolobheni elithile lapho abanye abantu abavela khona lapha babekhona emhlanganweni futhi babe nomuntu othize owayezo wayeyisazi sezenkolo waye nomlayezo osuku wabantu futhi wayetadeshe amaviki amabili noma amathathu lokho kwakulungile futhi lapho enyukele emsamo kungekho kushabani izinkotsheni zakhe hey eqoke izinto ezisedlula zonke uyazi wakhuphukela lapho futhi wakhipha isifuba sakhe futhi wendlala konke okokusebenza kwakhe kwakhe ukwenzela umlayezo wakhe futhi washumayela ngempela umlayezo wehora owawungathintwa ngokuhlakanipha wasikhipha kanjani isifuba sakhe futhi wathatha igama lika-LL udokotela sibanibani ovela esikoleni esithize esikhulu wayepholishwe kakhulu futhi eyisifundiswa waze waletha umsebenzi wobuciko odlula konke onjalo kubantu benjulamqondo nezinto wathi kwakumangalisa kodwa amakristu ehlezi lapho njengasemkhandlwini wasenasiya wavele kwadabukisa umoya wo kwakungubuciko obudlula bonke impela yebo mnumzane kwakunakho konke ukupholishwa kuwo kungenzeka kodwa abantu abagcwaliswe ngomoya ngempela nje ye akuhambanga nje no kwakungekho moya lapho wokukusekela ngakho ke lapho ehedla wayebhekise ikhanda lakhe phansi wabona ukuthi akuhambanga kahle wayevela kwesinye isikole futhi wayenabantu bepentecost ngakho ke lapho ehedla emsamo izimpaphe zakhe zabaphansi waqala wehla ngalapho nazo zonke izinto zakhe kwapheli lakhe kanjena ehamba ehedla idabule ebandleni akukhona ongcwele ohlakaniphile omdala ehlezi ohlangothini oluse esandleni sokunene wafinyelela ngale komunye umuntu wayesethi ukuba ubekhuphuke ngendlela ehle ngayo ubeyokwehla ngendlela ekhuphuke ngayo
That's it.
Yiloko ke ukube wakhuphuke ethobekile mhlawumbe wayezokwehla igcwaliswe ngenkazimulo kube ubekhuphuke ngendlela ehle ngayo ubezokwehla ngendlela akhuphuke ngayo kunjalo indida lalelani kuvaleni manje umzuzwana nje ngaphambi komugqa womkhuleko ngifuna ukusho elinye igama cishe amabili mayelana nendida
The old prophet's visions is still a paradox
Nibona abaprofeti abadala iseyindida akuthintwanga kubani ongasho ukuthi indoda eminyakeni ezinkulungwane ezine edlule ibingakhuluma ngezinqola ezingenamahashe zaziqhuqhane ezindleleni ezibanzi zibhekene Abaprofeti beTestamente elidala ukuthi bangabona kanjani izinto ngaphambili babuye bazibikezele bephakanyiswe ngamandla kaNkulunkulu abakubona le eminyakeni ezayo futhi bakubikezela ngokunemba kokuphelela kuchaze kuyindida oh Enye ngifuna ukuninika encane engabalulekile kepha ukuguqula kwami kwakuyindida lokhu ngikusho ngothando nangenhlonipho abazali bami usehambile abantu bakuboka mama bonke babezoni abacuphi abazingeli nabantu basezintabeni abantu bakuboka baba bonke bayizityakwa ogweva abagembuli abadubula ngezipamu bebulalana bodwa iningi labo lafa liqoke izicathulo kwakungekho chashazi lenkolo nganoma yiphi indlela kithi futhi uNkulunkulu wakwenza kanjani kwakuyini lokho okwakungene kuleyandla endala yezingodo enhle lapho ngalokho kuza ukuthi nibona kufanekisiwe kulolo donga lapho ini na kuhluke ngokuphelele
If you put a grain of wheat in the ground,
uma ufaka uhlamvu lukakolweni emhlabathini luzothela uhlamvu lukakolweni. Ufaka umbila emhlabathini uzothela umbila. Ufaka ukudluthela emhlabathini uzothela ukudluthukela. Kodwa lokhu kuyindida ngamunye wena ngasho into efanayo ngawe uqobo. Sonke singacabanga ngendida yalokho kwenzekile. Nansi ngindida ngingakwazi kanjani ngemuva kokushumela cishe eminyaka engamashumi amathathu ukuthi ngisengawusaba lowo mcabango wokuya ngaleya na? Bekungenzeka kanjani na? Emva kokushumayela kusukela ngisengumfanyana futhi manje nansi indoda eneminyaka engamashumi amahlanu nambili kudala, bese ke ngicabanga ngokwesaba. Angizange ngangazi ukuthi ngangisindisiwe, kodwa kwakungukwesaba umcabango. Kodwa uthando lukaNkulunkulu ngokunye ukuza lwehlele egumbini lami, kwangiphakamisa kwangiyisa endaweni lapho kwakukhona abahlengiweyo khona. Impela indida.
I want to ask you something. I might cut this off here now. I want to ask you something. What is that on my picture there?
Ngifuna ukunibuza ukuthize. Ngingahle nginqume lokhu lapha manje. Ngifuna ukunibuza ukuthize. Kuyini lokho kuleso sithombe lapho na? Kwavelaphi na? Kulapha ngenxa yani na? Isayenza ikwazi ukukhipha?
What is it in the meeting at stands are in?
Kuyini lokho kusemhlanganweni okumi lapho futhi kuqame abantu futhi kubatshele emuva ngaleyo okwenzile? Ulapha ngale nhloso, ulapha ngalokho. Kuyinto engakholweki engqondweni yesayensi. Manje siyakwazi ukufunda ingqondo. Ukufunda ingqondo kungukuthi yisho okuthile, sengathi usho okuthile futhi nami ngingasho into efanayo. Niyabo, noma ngifunda ingqondo yakho kwenzeka ngaso leso sikhathi. Kodwa uma ubona ukuthi kukhuluma ngezinto ezizokwenzeka ngaleya le, lokho kushiya phansi ukufunda ingqondo. Akukholakali ukuthi uNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina njengoba ethembisile ukuthi uzokwenza, angenza into enjalo. Kepha kuyiqiniso, kuyindida. UNkulunkulu ofanayo wayehlale nendida futhi wabakhombisa uNkulunkulu ofanayo namhlanje ngoba uyaligcina izwi lakhe. Isayensi ayikwazi ukuphika. Nakho kusekhamereni yomshini, kuyindida uNkulunkulu. Kuyini na ku Exodus isahluko seshumi nantathu sifunda ukuthi uNkulunkulu wanika abantwana baka-Israyeli okwakuwumfanekiso ebandla namuhla njengoba babehamba ngokwemvelo. Siyahamba emoyeni ngesonto elizayo, sithatha lokho manje. Khumbulani konke kukulokho, niyabona. Manje kanjani ukuthi lapho bekhona bahamba phansi ngokwezinto eziphathekayo kanje, futhi uNkulunkulu wayenabo ibandla lihleli zindo Kristu ezindaweni zasezulwini emazingeni komoya, lihamba nawo wonke amandla okubusa ngaphansi kwezinyawo zethu. Haleluya! Yebo mnumzane. Futhi babe nensika yomlilo ukukhanya ababekulandela. Noma phi lapho lokhu ukukhanya kwakuya khona, babelandela lokhu ukukhanya. Izinkulungwane zeminyaka isidlulile, amakhulu ngamakhulu eminyaka asadlula, futhi kusaphila indida. Buyela izolo ecwalisa umbhalo, kulapha ukuba kube ngubufakazi, hayi ngenxa yethu kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakuthembisa ukuthi uJesu Kristu buyela izolo namuhle laphakade. Kwakunguyena uMose amazisa izincebo zikaKristu, noma ukuthuka kukaKristu izincebo ezinkulu kunamagugu aseGibhithe. Futhi wayengubani uKristu owahamba ngaphambi kwakhe na? Ukukhanya insika yomlilo. Wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyele kuNkulunkulu. Wakwenza kusezikashana nezo ngeke lisengibona, kepha niyongibona nina ngokuba kuyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ezazi ngokupheleni komhlaba ubeyoba lapho futhi nakhu la sikhona. Emva kokufa kwakhe kubelwa nokuvuka, uPawulu ongcwele wahlakana naye endleleni eyehlela eDamaseku. Wayesebuyele kuleyo nsika yomlilo.
Almost 2,000 years has passed since then, and here
sekumcisha kudlule iminyaka ezinkulungwane ezimbili kusukela lapho futhi nangu lapha hayi phakathi kwamahlelo hayi isigejane esezifundiswa ezipolishiwe kakhulu zosuku kodwa isigejane sabampofu nabathobekile indida indida kulabo abamthandayo abamkholwayo izinkulungwane emhlabeni wonke ezamkholwa kungukucwalisa isithembiso sakhe sakho kokubili iTestament elisha nelidala lokho kuyikho kepha kuyindida
is a paradox when God promised to give the kingdom to a little flock
indida lapho uNkulunkulu ethembisa kunikeza umbuso mhlambe omncane esikhundleni sebandla likhulu elihlekile ungesabi mhlambe omncane kuyintando enhle kayihle kukunika umbuso kuzoba kuyindida kuyindida iyoba indida yangempela ngolunyela lezi zinsuku lapho uJesu fika futhi abafele kuKristu bayakuvuka lokho kufayo kuthathe kungafi futhi ukuhlwithwa kwebandla kuyafika Kulesi izikhathi zikaKhisimusi lapho abantu bethenga khona futhi bedansa futhi bephuza futhi begubha into abangazi lutho ngayo sengathi bebegubha usuku lokuzala luka Washington noma uLincoln futhi bengakhonzi lapho uNkulunkulu akekho emkombeni uvukile kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade ephila phakathi kwethu ezifakazela yena uqobo njengoNkulunkulu ofanayo obaba baselesiya babemthwala futhi kwehlele eminyakeni ufikile selokhu kwaba usuku lePentecoste uNkulunkulu ofanayo owahlangana noPawulu endleleni eya eDamaseko wayeyisithunywa senkolo kwabezizwe nesithunywa esivele kuNkulunkulu kwabezizwe Umlayezo bezizwe waqala ngokuvakashelwa insika yomlilo futhi uphela ngendlela efanayo. Umbuso wabezizwe waqala umbuso wezwe lowo ngumhlaba waqala ngokusola okuvela olwimini lwasezulwini ngezinsuku zenkosi Nebukadnezari uphetha ngento efanayo njengoba umoya ongcwele wathululeka phezu kwebandla labezizwe lezinsuku zokugcina ukukhuza izwe labezizwe futhi ngesandla esilobodongeni Isandla silobodongeni ukuthi uNkulunkulu uselungiselele ibandla lakhe, ulungiselele abantu bakhe, uselungiselele indawo yakhe, futhi balinde yena ukuba eze, futhi lolohlwitho lapho icilonge likaNkulunkulu liyakukhala futhi abafele kuKristu bayovuka, thina esiphilayo futhi esisele asikubandulela abaleleyo, ngokuba icilonge likaNkulunkulu liyokhala abafele kuKristu bayakuvuka, futhi siyohlwithwa kanye nabo ukuhlangabeza inkosi moyeni indide okunye kwalokhu kuza lapho amathuna evuleka nabafileyo bephuma lapho labo abaphilayo bayoguqulwa ngomzuzwana ngokuphazima kwezo bese bekhuphukela emoyeni kuyomhlangabeza yonke into indide uNkulunkulu ehamba phakathi kwabantu bakhe liyakukhole lokho na asikhothanise amakhanda ethu yokwezwi lomkhuleko
God now for over an hour and about an hour and 10 minutes
Kulunkulu manje ngaphezulu kwehora futhi icishe ihora nemizuzu eyishumi simile lapha sikhuluma ngezihlakalo ezidlule nezamanje ngendlela umoya ongcwele azihlukanisa ngayo Nkosi njengoba izwi likaNkulunkulu lenze ngomusa omkhulu kangaka kukhombisa ukuthi yena impela uNkulunkulu osezulwini owayephila ezinsukwini zakudala esimweni esifanayo nangendlela efanayo uyaphila namuhla Izimangaliso ezifanayo namandla afanayo ayephezu kwabaprofeti basendulo ayephezu kwebandla ngePentecost ayephezu kukaHana naphezu kwakaAgabhasi abaprofeti beTestament elisha ngalelo suku abaze balongisa ngisho uPawulu ongcwele futhi uPawulu ongcwele wabasekingeni ngokungamlaleli wakaPasi ngoba wakaPasi yize wayengumphostoli uPawulu wayenguye kepha uAgabhasi wayenezwi lenkosi futhi wamxwayisa ukuba angayi phezulu lapho kodwa uPawulu wayezimisele ngokuhamba wabekese ngene enkathazweni futhi baba njalo singene enkathazweni uma singalaleli izwi likaNkulunkulu siyabona ukuthi yena impela uNkulunkulu owayenalabo bazalani lapho uNkulunkulu ofanayo namhlanje sibona ukukho konke kubonakaliswa futhi kuyindida Nkosi izweli yabuka bese linikina amakhanda abo bese lithi akukho lutho kukho ukholwa liyakwemukela futhi likusingathe futhi liyazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Oh baba siyakhuleka kuloku kusa ukuthi uma kungaba khona umunye phakathi kwethu ongakabi yikhola nokho ukuthi leli kuzoba yihora bazokholwa ngalo. Oh uNkulunkulu yipha khona manje nje enhlizweni yewonke umuntu lapha ongamazi uKristu njengomsindisi wabo ukuthi leli kuzoba yihora lapho kuzoba nendida phambi kwabo ukuthi isoni esilusizi kabi ngokwemvelo isoni esizalelwe ezweni esonweni sabunjwa ibubini seza ezweni sikhuluma amanga ngokungcola singaguqulwa futhi senziwe ngokulunga kwendodana kaNkulunkulu. Siphe Nkosi ukuthi leyo ndida enkulu izokwenzeka ezinhliziyweni zabo bonke lapha namhlanje kuseni ongakwazi wena njengomsindisi wabo nenkosi yabo ezayo futhi bakulungele ukuhlangana nawe ngecilongo lokugcina umali fanele likhale namuhla futhi ke sizokhuleka futhi Nkosi ukuthi uzokhumbula labo lapha abagulayo nabahluphekileyo. Wo uNkulunkulu namhlanje sikhulekela ukuthi uzophilisa wonke umuntu ogulayo noma ohluphekile leyo mabazi ukuthi uNkulunkulu usayenze indida kunoma kubani ozokwenza ukuthi kufezeke izwi lakhe. Siyazi ukuthi izwi lakhe liyindida lapho lithembisa ukuthile okungaphatheki ngempela ezweni into ethile abangeke bakwazi ukuyilayeza kukho kungokuthile okungale yakho lwazi lwabo nokuqondisisa kodwa lapho inhliziyo elula izothatha lelozwi futhi ilizikise kutshileni kobukhona bayo khona-ke lelozwi liveza amaqiniso aphilayo aleso sithembiso. Oh sibonga wena kanjani ngalokhu ukuthi kukhona abantu abalula abakholwa yilo mlayezo. Asibhekile umbuso lapho leyo minyaka yama-athomi izobusa khona kepha sibheke umbuso ozobuswa nguKristu ngamandla nobukhosi bokuthula nenkazimulo phezu komhlaba. Hayi lapho sizocindezela khona izinyawo zethu ezimotweni kumaphetali kapetroli noma sindize emoyeni ngezindiza zejethi kodwa lapho esizohlala sizungeze khona isihlalo sobukhosi kaNkulunkulu ophilayo. Wo futhi simbheke futhi sibone lowo owalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu futhi yachotshozwa ngenxa yobubi bethu izijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Isifiso sezinhliziyo zethu Nkosi selokhu indida enkulu ifikile kithi ukuthi sizofinyelela kuye futhi sihlale naye ngalolo suku siphe khona Nkosi sicela lokhu egameni likaJesu futhi sisakhothamise amakhanda ethu ngiyamangala ezithamelini kulokhu kusa uma kukhona noma ubani ongathanda ukukhunjula emkhulekweni futhi athi Nkosi Nkulunkulu ngiphakamisela isandla sami kuwe futhi mfowethu Branham wena uzobheka futhi ubone isandla sami futhi ungikhulekele ukuthi indida enkulu izokwenzeka enhliziyweni yami ukuthi mhlanga ihlangana nanoKristu embhaphathizweni kamoya namandla okuvuka kwakhe. Nkulunkulu ayibusise ngamunye futhi wonke umuntu lokho kulungile ukuthi ngizohlangana noNkulunkulu futhi uNkulunkulu abe nani ngizohlangana naye futhi kuzokwenzeka indida enkulu empilweni yami futhi ngizogcwaliswa ngamandla akhe nenkazimulo yakhe nobuhle nesihe salowo ophila kuze kube phakade naphakade futhi kwelinye isuku ngiyofakwa kuleyo ndida ezayo okuthile lapho uthi ululwa labo baprofethi ululele ngaleyo emhlabathini lapho uthi ululwa abafela ukholo abadliwa amabhubesi futhi nomswali wamabhubesi wasatshalaliswa kulo lonke uthuli nasemhlabeni wonke kepha nokuKristu uzowuvusa lowo mzimba futhi kukhombisa ukuthi ungukuvuka ngenkathi ethatha udaka oluncane ezandleni zakhe futhi walunameka emehlweni yomuntu ongakaze abe namehlo wakhombisa ukuthi umuntu wenziwa ngothuli lomhlaba futhi wabuya nezinhlamvu zamehlo futhi wabona umdali owamenza. Uma uNkulunkulu engahlosile ukuvusa abafileyo pho kungani waba yinyama njengathi futhi waphindela emuva othulini wabuye wazivusa yena futhi na kungani azivusa yena uqobo uma kungekho ukuvuka kwabafileyo na. Oh, masingabi abantwana, kodwa masibe ngabesilisa nabesifazane emoyeni. Sikhole uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu. Kungaba khona umunye manje ngaphambi kokuba siqale ukukhuleka na. uNkulunkulu abusise nawe mfowethu nawe, yebo. Baba wethu yasezulwini manje siletha kuwe laba abaphakamise izandla zabo ngandlela thile enye umoya ongcwele wenze indlela yawo wahlela ezinhliziyweni zabo. Lapho ubatshela anize langa lapha ukuzodla nokuphuza kuphela nokulala nokuvuka nokusebenza bese nibuyele emuva nidle futhi niphuze niphinde nilale futhi. Nilapha ukuba nibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Nilapha ukuzothatha isikhundla senu nendawo kuKristu futhi ngilapha kulokhu kuza ukuzobiza nina kuyosho umoya ongcwele empilweni yabo. Baba ngomkhuleko ukuphela kwesikhathi engisaziyo ngibethula kuwe futhi ngisishaya indiva isitha esiyobavimba kuwe. Ngibeka ngokukhona igazi lika Jesu Kristu phakathi kwesitha nabo okungabavimba kulesi sehlakalo esimangalisayo salendida enkulu sokwamukela umoya ongcwele nokuba nokuphila okuphakade. Ngokuba siyaqonda ukuthi ukuphela kwento ekhona okuwukuphela kwekhambi esilinikiwe lokuphila okuphakade ukuba nokuphila kukaNkulunkulu kithi bese kuba ngokuphila okuphakade kithi. Sipha khona Nkosi ukuthi kuzokwenzeka kuwo wonke umuntu ophakamise izandla zabo futhi mhlawumbe labo abebengenaso isibindi sokuphakamisa izandla zabo baphe khona nabo. Manje Baba bangabakho ngibethula kuwe egabeni likaJesu Kristu. Futhi manje njengoba kuzobunjwa umugqa omkhuleko, Baba angazi ukuthi kubani ozokhuphukela lapha, kodwa sinikeze enye indida kulokhu kusa Nkosi. Bangathi amandla athile amakhulu kaNkulunkulu angaqondakali angehlela phansi futhi enze ukuthize njengoba uthembisile. Futhi lokhu kuzoba isikhathi sami sokuqala Nkosi selokhu ngahlangana nawe ngolunye usuku. Ngiyakhuleka manje ukuthi uzopha izicelo zabantu ngegama likaJesu. Amen. Manje ngifisa sengathi wonke umuntu angahlala phansi uma ungakwazi ukumzuzwana nje. Manje noma ubani nekhadi lomkhuleko uBhili uyehla kulokhu kuza njengoba ethembisile ukuthi uzokwenza njalo futhi unikeze amakhadi omkhuleko kwabanye abantu lapha uthe abengamaningi kakhulu. Ungaphakamisa izandla zakho na laba banamakhadi omkhuleko kulungile. Angazi uma nje beningathatha nje indawo yenu bese nimanga lapha labo abanamakhadi omkhuleko. Kuphi Billy, ukuphi na? Oh kulungile, yema khona ngalapha.
I ever wanted prayer now. We're coming before our Lord God.
Hallelujah. Lord Jesus is here. Hallelujah.
Manje wonke umuntu emkhulekweni manje siza phambi kwenkosi yethu uNkulunkulu. Manje asicule lelo culo nomculo uma nithanda njengoba uGede wethu Arnold edlala lapho. Sonke kangikangi manje buthule nje.
Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold the fig tree which thou
Petro kuluma wathi kuye Nkosi bheka umkhiwane oqalekisileyo ubunile uJesu ephendula wathi kuye kholwani nguNkulunkulu
For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed
Ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo oyakuthi kulentaba ngokuleka uphonseke elwandle engangabazi enhliziyweni yakhe kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uza kuba nakho ngalokho ngithi kini ukuthi konke enikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho
Jesus said once, when they
could have said, Benga kuqondi ukuthi wayenguye ayenguye wathi uma ningeke nikholwe yimi kholwani imisebenzi engiyenzayo futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami khona ke kholwani imisebenzi
I've got just through this morning bringing the message of a paradox. A paradox is something it's
Ngisanda kuqeda nje kulokhu kusa ngiletha umlayezo wendida indida yinto ayinangqondo kodwa ayikholweki ngempela kusho uWebster kepha iyiqiniso ukuthile okungakholweki kungukuthi awukwazi ukukuqonda kuyimfihlakalo nje uJesu wenza imisebenzi kababa wakhe ngoba ubaba wayekuye kungakho imisebenzi yenziwa ngoba ubaba wayesendodaneni uyakukhola lokho na lokho kuye wayenguNkulunkulu enyameni uyakukhola lokho na ukuthi uNkulunkulu uyise onguyise kaJesu Kristu umoya omkhulu wahlala ekugcwaleni kwamandla akhe kuJesu Kristu owayeyithabenekele likaNkulunkulu enziwe inyama futhi wahlala emhlabeni emele izwi uJesu wayeyizwi ipepeli lasho njalo uJohane ongcwele isakhiwo sokuqala futhi izwi lalingabonakali manje lalisisani izwi lalingabonakali lase lenziwe inyama khona ke izwi labonakaliswa
and through his sacrificial death at Calvary and his resurrection positionally placed his church
futhi ngokufa kwakhe komhletshelo eCalvary nangokuvuka kwakhe kulibeke ngokwendawo ibandla lakhe kuleyo ndawo ukuthi uNkulunkulu ofanayo ongabonakali angangena kumuntu ngamunye futhi enze izwi libonakale ngifisa sengathi ibandla lami lingakuthola lokho uma ningabona bangane uNkulunkulu ongabonakali enziwe wabonakala manje lelani ake sikuthi adishe futhi manje Ngihlale ngifuna ukungena ebandleni bengilangazelele ukulibona ngiyacabanga lapho engangingangena khona ngomnyango ngemuva eminyango wangaphambili noma ngabe kwakukuphi ngibuke ezethamelini bese ngibona ibandleli iphelele lonke lihlelekile isono besingeke sihlale lapho qhabo umoya uyakubiza yabo bekungeke nje kuhlale njengoAnania noSafira wena ubungeke ukwenze nje ngeke kube nasono kulelo qembu qhabo umnumzane uyabona umoya ukhuluma masinyane kanjalo akunendaba ukuthi kwakuyini kuncane kangakanani bekuyokwenziwa ubona besifazane nabesilisa behlezi lapho ngaphambi kwamandla kamoya ongcwele umoya kaNkulunkulu unyakaze ngokuphelele unyakazisa lokhu othile wayenze ukuthile okungafanele ebandleni wayengeke babezoba babengenakukwazi kwakuzo bafika masinyane bavume phambi kwabo umoya wakubamba ukukuvuma bobabili bayafika bakusho ngoba bayazi khona lapho ukuthi kuzobizwa kunjalo lelo ibandle likaNkulunkulu ophilayo
Yega inhliziyo yami endala empofu endala manje siyaguga ukuthi bengifisa kanjani ukuma ngibone ibandla elinjalo
ngingahle nokho ngiyethemba ukukwenza imisebenzi ephelele kaNkulunkulu ngaphandle kwesono manje kungaqonda manje lapha kumiqembu labantu elizokhulekelwa manje siyaqonda uma lo mbhalo uliqiniso
futhi uNkulunkulu wasezulwini obengadala ingwejeje ubengadala inqama ubengamisa ilanga usuku lonke amahora ngamashumi amabili nane ongamisa umlilo ekungashisini abantu esithandeni amahora amathathu wayengamisa umlomo wamabhubesi owayengavusa abafileyo owayengahamba phezu kwamanzi wayengathatha amabhiskidi futhi aphakele izinkulungwane eziyisihlanu lowo ngunkulunkulu lelo yizwi elenziwe inyama ezidalweni ezingabantu manje ngabe wonke umuntu uyakuqonda lokho na manje lo nkulunkulu ofanayo wathembisa ukuthi ezinsukwini zokugcina lezi zinto zizophinda zenzeke futhi kodwa ngeke akwenze kuze kube kukhona umuntu angasebenza naye futhi asebenze ngaye niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje asikukhole lokho ngokugcizelela ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi kuzobanga leyo ndlela manje lapha kuma iqembu labantu iningi labo ngiyabazi ngiyacabanga angicabangi lona wesifazane ukuqala lapha ngaphambili le ntombazane angicabanga ukuthi ngiyayazi ngiyamazi umfowethu way nodade olandelayo lapho okamfowethu Repesin noma unkosikazi kaBodas futhi angimazi owesilisa olandelayo bengifanele ngimazi wesifazane olandelayo angazi angicabanga ukuthi ngiyamazi yebo ngiyamazi futhi olandelayo indoda yemi lapho uma ngingaphosisi leyo yindodana kamfowethu Dalton futhi ohlwini ngalapho cishe ngazi wonke umuntu ophakathi lapho anginalwazi ukuthi ngubani abantu bangobani bavelaphi kepha manje abakudingayo manje umkhuleko abanye babo kusobala bangaleya abakwazi ukuqonda kahle hle ukuthi kuyini manje ngifuna ngamunye wenu abheke ngalendlela umzuzu ngamunye wenu emgqeni omkhuleko uma bengingakusiza bengizokwenza njalo yabo futhi ngilapha kukusiza kodwa kuphela kwendlela engiyoke ngikwazi ngayo ukukwenza ukubuyisa lokho uSathane akwenze kuwe ukuthi wena ungikholwe uma nje uzongikholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuzokwenziwa manje kwakuvame ukuthi enkonzweni yami bekuyobangela imibono imibono ibiyovela futhi bengikwazi ukutshela abantu ukuthi bezeleni futhi nina bangaki ukubonile kwenziwa lokho na nonke niyabo kunjalo ya ngisengakwenza kusengenziwa impela ya kunjalo kodwa siza kokuthile kukhulu kunalokho manje sikhuphuka ngaphezu kwalokho niyabo siza kulelozwi elikhulunyiwe Yosathane uzofanele akwenze kuzombopha ifindo ngingakwenza nje ukuthi ukukholwe ungangabazi lapha uma ufune kwazi ukuthi ngikhuluma iqiniso uma umoya ongcwele lapha ngiyazi ukuthi yini leyo ntombazane okungalungile ngayo leyo ntombazane angiyazi kodwa ngiyazi ukuthi yini engalungile kunjalo impela futhi ulwa nami nje ngamandla akhe onke kodwa uzofanele kuyeke wena kukholwe nje ungakungabazi nje dade ungakungabazi kulungile dade wethu wena uzothola kuzolunga nangowesilisa ikhalade ngibuka imi lapho emgqeni ngikwazi wena kodwa uNkulunkulu uyakwazi uma ngizokutshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikhola ukuthi ngingumprofeti wakhe na uzokwenza na Awuzile lapha ngesingawe lowo mntwana esibhedlela uzosinda uma uzokukholwa uyakukhona lokho ngenhliziyo yakho yonke na khona ke hamba ubuyele emuva esihlaleni sakho ngimemezela amandla kaNkulunkulu phezulu komntwana ukuba udevela mkhulule udalutile omncane yangibuka uzelele yongane leyo ngane inokuthile kungalungile ngesibhono sayo akunjalo na buyele esihlaleni sakho futhi ukukholwe futhi kuzolunga nje ngibheke umunye wesifazane ohlezi lapho ngunkosikazi Striker Nkosikazi Striker angikhulumanga nawe izinyanga anginalwazi ukuthi ulapha ngani uyakhole ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na bekungenza konke ngawe ukhole na uzelele leyo nganyana enokuthi yile okungalungile ngomlenze wayo bese kuthi ke ukhulekela umngani eAfrika kunjalo impela lowo nguyisho kanje inkosi manje uma lokho kunjalo nkosikazi Striker phakamisa isandla sakho Niyabo yena lapha niyabo kepha leyo nkonzo iyohlala ikhona kepha nakho ukuza okunye uyakholwa manje ungangabazi makungabikho noyedwa kini ongabazayo uma ngibheka izandla kuwe futhi ngicela lokho kuba kwenziwe kuzokwenziwa Kuphela kwento kufanele nje nokuthatha izwi likaNkulunkulu into kuphela uma ungalikholwa ngeke kwenzeke uma ukukholwa kuzofanele kwenzeke ngokuba kukhona okwenzekile ngobunye ubusuku phezulu lapho futhi ngiyazi yena impela uNkulunkulu ongadala angakwenza kulungile ngifuna wonke umuntu kubani ikhothamisa amakhanda enu wonke umuntu esemkhulekweni manje dade othandekayo lowo develi akaqondi wena develi obophe usharoni lentombazanyana ethandekayo uNkulunkulu onginike umbono ngobuki busuku walowo develi eboshiwe wayesethi ngobuqotho ungambopha futhi ngobuqotho enhlizweni yami ngalo mntwana ngiyeza Nkosi ukuzocela umusa nesihawu kuwe ngaye Satana ngiyakubopha wena ngegama lika Jesu Christu shiye lo mntwana ingqondo yakhe nezizindlo kuzobuyela kuye ngokujwayelekile ngakho ke izwi selikhulunyiwe ngakho ke kuzokwenziwa egameni lika Jesu Christu
Lord God for my brother Wayne may the power of Jesus
Kosi uNkulunkulu nomfowethu wey kwangathi amandla kaJesu Kristu angabopha amandla kadeveli abopha umfowethu futhi amkhulule egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu lo sifazana omncane mpofu uzofana nowokuqala lapha emavikini ambalwa uma ukuthile kungenzelwanga yena ungunkosikazi womfowethu umfowethu uRoy Nkosi Jesu ngiphe amandla manje wena owanikeza umbono awukaze wehluleke akukaze kwehluleke wena moya kadeveli obophe utete wethu ngiyakubopha ngegama lika Jesu Kristu mshiye kukhulunyiwe ngakho ke makwenziwe kunjalo ngegama lenkosi uJesu ukhulule utate wethu ezinkathazweni zakhe ngegama lika Jesu othembisile futhi wanikeza isithembiso uma uthi kulentaba makwenziwe inkosi Phezu kwalona wesifazane ngizogcobo luka moya ngcwele egumbini ngibeka izandla zami egameni lika Jesu Kristu okokwelashwa kwakhe bangathi kungenziwa ngokuba kukhulunyiwe amen Phezu kwalentombazanyana uJohane wena ubeke engqondweni yami isibonelo sentombazane ngumKristu wencane ngiyamkhulula kulokhu kusa kulento embi egameni likaJesu Kristu kwangathi isicelo sakhe angaphiwa sona
Lord God upon this the companion of my beloved brother
Nkosi uNkulunkulu phezu kwalesi isithandwa sikamfowethu othandekayo udadewethu Thoms ngibeka isandla sami lowo omubi ongambopha kwangathi angaboshwa ngegama likaJesu Kristu kwangathi angakhululeka phezu kukadadewethu ngibeka isandla sami egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu kwangathi amandla esitha angaboshwa futhi dadewethu ukuthi uzokhululeka kusukela kulolu suku phezu komfowethu ngibeka izandla zami ngokwezwi likaNkulunkulu kwangathi udeveli ongalimaza futhi athikameze asuke kuye ngegama likaJesu Kristu amen Ngesicelo sikadadewethu ngiyakhuleka ukuthi uzomupha sona Nkosi njengoba ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu makwenziwe amen Ngodadewethu baba njengoba ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu isicelo sakhe makaphiwe sona amen
simple
ngokukholwa kulula nkosi noma ngabe kuyindida ngibeka izandla zami kubazalwane bami egameni lenkosi Jesu isicelo sakhe makaphiwe sona phezu kukadadewethu weyi obe nesihe kulabo abadinga isihe futhi kulotshiwe ukuthi bayakuzuza umusa bangathi umusa lowo awucelayo kulokhu kusa anganikwa wona egameni likaJesu Kristu amen. Nkosi lo omncane umama uphukiye inhliziyo usazi isicelo sakhe wo uNkulunkulu phakade makaphiwe sona namuhla ngegama likaJesu Kristu amen. Baba uNkulunkulu kudadewethu ngibeka izandla zami phezu kwakhe njengokuthunywa ngumoya ongcwele nangombono ngobunye ubusuku kwangathi isicelo sakhe angaphiwa sona egameni likaJesu Kristu amen. Baba wasezulwini njengoba lo dade enyukela lapha ezothatha indawo yakhe ukuba kubekwe izandla phezu kwakhe nike isicelo sakhe wo uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu kwangathi kungenziwa. Baba wasezulwini njengoba ngibamba lesi isandla sikadadewethu kwangathi amandla kaJesu Kristu angamupha isicelo sakhe amen. Nkosi Jesu njengoba ngibamba isandla salo dade neduku alibambile kwangathi isicelo sakhe angaphiwa sona ngegama likaJesu Kristu siphe khona Nkosi amen. Baba uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu kwangathi isicelo sikadadewethu angaphiwa sona akucelayo kwangathi angakuthola ngegama likaJesu Kristu. Manje ngaphambi nje kokunikhipha ngingaba nomzuzu owodwa nje noma emibili wesikhathi sakho indida uNkulunkulu ukwenzile lokho ebukhweneni bethu impela indida yenziwe ngokuba nje ngenkathi ngiqala kuya kulowo muqa wokukhulekelwa ukuthile kuvele kwangiphakamisa impela nje ngendlela athi kuyokwenza ngayo niyabo indida niyabo futhi ngekathi umoya ubuphezu kwami kakhulu bengingabuka izandla emgqeni bese ngibone lezo zinto labo bantu abebezifuna niyabo. Ngakho-ke okungenani abathathu noma bane babo noma ukuthize ukuthi kungaba isiqinisekiso ufakazi ukuthi uNkulunkulu akasithathi neze isiphiwo esiyisipho seqiniso uyenezela nje kuso eqhubeka ngokwakha phezulu nangaphezulu. Manje ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi niphilisiwe amen. Ngiyakukholwa ngakho konke kuphakathi kwami ngiyakukholwa. Manje uJesu unimimile ukuba nize ensindisweni uma nizoza uzokuthola ngoba wakwethembisa wakwethembisa. Manje masinga kungabaze kepha masikukholwe ngenhliziyo yethu yonke. Manje ungali lakho yazi nje ukuthi kufanele kwenziwe kumele kwenziwe. UJesu wathi khuluma lelizwi ungangabazi niyabo futhi wayenguye impela. Futhi leyo mibono ngokwazi kwami ngayo yonke inhliziyo yami akukho nangesisodwa isikhathi lapho ihluleke khona akukho nangesisodwa. Futhi wathi ngobunye busuku kulabo lowo mbono ngilitshele wona phambi kukaNkulunkulu lowo engimi kuye lokho kuyiqiniso niyabo. Wayibona le nyoka iboshiwe wathi uzofanele ube qotho kakhulu lokho engikuphikelelayo ukuba qotho kakhulu. Futhi lowo nalowo ozanga lapha kuloko kusa ngizamile ukucabanga ukuba lowo bekungumama wami ulabo besifazane ukuba lowo bekungudade wethu ehleze emuva lapho uma lowo bekungumkami ehleze emuva lapho noma umunye wabantwana bami ehleze emuva lapho ukuba bekuyibona ngizama ukuzibeka esimweni sabo ukuze ngibe qotho uma nicaphelile khona kanye ngivele nje kuyenzeka ngifikelwe inkumbulo yami ngaleya ngolunye usuku ngenkathi ngangiseCalifornia futhi ngimi kuleso sidlo sasekuseni sebusinessman ngicabanga ukuthi nginakho lapha ngiqinisekile impela bengikubuka nje esikhashaneni esedlule iziprofetho esanikezwa nakho khona lapha lokhu kwanikezwa ngemuva kokuma nokushumayela intshumayelo enzima futhi abantu balapha lokubuza umfowethu Roy Potter ngokuqala owayekhona lapho ngiyakholwa noma ngabe ukuphi uRoy wayekhona ya ehlezi lapha wayekhona lapho lokhu kwenzeka nabanye abaningi ababekhona lapho ngenkathi umfana owayengumbaptist kwakungumzala kaJane Russell isihlabani sebhayisikopo noma yini ingafika kuleso sidlo sasekuseni efuna ukuza futhi lapho sengiqedile kukhuluma umfana wahamba waya ngaleya wasengigaxa futhi wakusho ngenkathi ngiphuma emsamo owodwa ezansi ngaya komunye ukukhuluma nebandla okungukuthi amakhulu amaningana ekhona futhi ngangikhuluma ekusakazweni okwaya esizweni sonke ngehora lesishiyagalolunye enqoba ubusuku obulandelayo kwakuqoshwa ngaleso sikhathi futhi lapho lokhu ngehla kuleli zinga elilandelayo ukukhuluma ngesinye isikhathi kulaba bantu lapha futhi elinye lamahlelo amakhulu lalinomunye wamadoda abo amakhulu wayemi lapho futhi wayethu kuthelele umlayezo niyabonga ukuthi bengikhuluma ngokuthi bengingaleye ePhoenix ezinsukile ezimbalwa ngaphambi kwalokho futhi ngabona izithelo eziningana ezahlukahlukene ezikhula esihlahleni esisodwa ngikubonile esihlahleni samawolintshi kwakukhona uphaphamuzi ulamula futhi ngiyakholwa amathanjerini futhi amathanjelo nazo zonke lezo zinto ezahlukene ezikhulayo ngoba isihlahla sokusawolintshi kodwa ngathi minyaka yonke siyaqhakaza futhi siveze izithelo ezintsha kodwa kukhona lawo magatsha asekuqaleni kuphela lapho sibri lapho isihlahla sangempela uqobo iveza elinye igatsha sikhipha uhlobo olufanayo lwesithelo esisohlangeni kodwa lezi ezinye izihlahla zithela izithelo zazo yize ziphila ngokuphila kwalesi sihlahla ngathi lokho kufana nezinhlangano zibekwa emvinini uJesu wathi ngingumvini futhi ngaso sonke isikhathi lapho umvini uveza igatsha lizoba njengomvini nje niyabo lizoba nesithelo esifanayo awu lomfundisi omkhulu wenhlangano kulo kunazo zonke yePentecostal esinayo wayemi lapho futhi wawucasukela yabo wathi bengingakuqondile ngaleyo ndlela kodwa ngabuyele emuva ngase ngithi ngiqonde ukukusho ngaleyo ndlela yabo ngasho khona kanye angibuyiseli lutho emuva ngolunye usuku lapho ngangikhuluma ngalawo maltare ngingazi ngikaze ngikubone lokho emlandweni ngikaze ngikhulume lutho okwanga leso sikhathi ngisemsamo ngaphansi kokuphefumulela engake ngaba nakho ukuhoxisa manje ungabiza lokho inzalo enyoka noma ngabe ufisa kube yini noma leyo mila yezo yeyiko noma isifebe sikhulu lokho kukhahlela ukukhulu kumelene woza nje futhi kungani ungezi kimi nemibhalo nakho na niyabo ubone ukuthi kulungile yini indoda yenyukela lapho yangigaxa futhi yayizothi yathi futhi Branham hayi ukuba othuka ngokungcwele kodwa lokho bekungenza isahluko samashumi amabili nantathu sesambulo uyazi enye incwadi engeziwe kusobala wathi lokho bekungeke kulunge kusobala asifanele ukwengeza lutho kulo futhi lapho iziqale ukusho lokho yaqala ukukhuluma ngezilimi futhi umfana wayengazi ukuthi kwakusho ukuthini ukukhuluma ngezilimi futhi masinyane lapho esenzile khona lapho phambi kwami kwakungowesifazane ongumfulentshi waseLouisiana wathi lokho bekungadingi ukuhunyushwa lokho bekuyisifulentshi esimsulwa futhi indoda ngapha yasukuma esithi kunjalo uthe muva le ngemuva kwakukhona umhumushi we-UN wanikeza igama lakhe wayengakaze abe lapho ngaphambili wathi ngokuqinisekile kunjalo futhi naku abakuhlanganisile futhi ngamunye wabo wayenento efanayo ngenkathi behlangana ndawonye ngamunye wabo inikeza incazelo impela nalo mfulentshi owesibili ngapha wakubhala phansi ngoba wayekade ethatha amaminithi omhlangano nakho akubhala mina Vitaly Doxy ngingumfulentshi ngokwegazi eligcwele umkhristu ozelwe ngokusha ogcwaliswe ngomoya ongcwele ngihlala ku 809 North King Road eLos Angeles 46 ngiya eBethel Temple uAni Vic ungumelusi wethu umfundisi wePentecostal ibandla lePentecostal elikhulu kunawo onke Los Angeles ukuhunyushwa kwesiprofetho ngomfowethu uBrenham okunikezwa nguDanny Henry ngesifulentshi ngoFebruwari ziyishumi nanye ngo-1961 esidleni sasekuseni seFull Gospel Businessman ukuhunyushwa kwangempela kwesiprofetho bobathathu bathi yilokhu ngokuba ukhethe indlela umcingo niyabo ngokumelele nje bengizodingeka ngihambe ngeyedwa niyabo ngiyakuqonda lokho uMose kwadingeka enze ukukhetha kwakhe naye niyabo kwakungafanele akwenze kodwa wakwenza niyabo indlela enzima wena niyabo ngokuba wena ukhethe indlela eumcingo indlela enzima ukwenzile uhambe ekukhetheni kwakho namanye amazwi bekungafanele ngikwenze ngingachema ngihambe nabo uma ngifuna kodwa ngahlala ne ngifuna ukuhlala nezwi uthathe isinqumo esihlonishwe nesiyiso du futhi kuyindlela yami uma uzoqaphela kugcizelelwe ngosonhlavukazi futhi kwadetshwelwa uma uqaphela kubhalwe ngesifulentshi lokhu wakhuluma ngesifulentshi isenzo ngaphambi kwesandiso niyabo ngenxa yalesi sinqumo esibalulekile ingxenye enkulu yezulu ikulindile manje yilokho engangizibuza khona uma ngifa ngabe kuzoba ngabe ke sengicabanga izulu alihlukaniswanga izigaba ezahlukahlukene ngithi phezulu lapho izulu lingumbuso wezulu ongaphakathi kwethu omunye awulindile yabo manje ebhekisizani yeka isinqumo esikhazimulayo osenzile lesi buso uqobo yilokho okuyonika futhi kwenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini bothando Yabo singakusho ekunqobeni okukhulu kakhulu othandweni lobuNkulunkulu kodwa ngesifulentshi ungaba ubuNkulunkulu bothando ngesiTshalimane noma yilupho olunye nje niyabo bathola babeka isenzo ngaphambi kwesandiso manje uyabona ukuthi kwakusho ukuthini ukwehlela phansi eJordani na silapha ezansi manje ake siwele manje ake siyeke ukudlala asiwele siyeke olunye uhlangothi manje ngoba konke kungokwethu konke kungokwethu leyo mibono ayikaze ehlileke ayikwazi ukwehluleka ngoba ivela kuNkulunkulu ngiyakukholwa ngakho konke kungaphakathi kimi Sibona baqashiwe ozogijima abuyele ehlane sizowela eJordani ukwahlukana uNkulunkulu aqaqe kithi izimpawu ezingemuva kwencwadi ake singene kule ndawo enkulu manje ngokuba uJoshua wahlukanisela abantu ifa labo uNkulunkulu ayebashiyele lona futhi humani qaphela labo omama bamheberu lapho babesikwa futhi bazala labo okhokho ngizofika kulokho ngolunye lwalezi zinsuku inkosithanda futhi bazala labo okhokho lapho ekhuluma igama labo ekusikweni futhi waye babeka ngokwendawo endaweni yabo embusweni oh hey ukuphefumulelwa kuyindida niyabo awukwazi ukuthola nje kodwa ukuphefumulelwe futhi uNkulunkulu ubuhambisa kungene ngendaweni yakho nje ngehora lapho ungacabangi khona manje uma lingakhithiki ngempela futhi singakwenza inkosi thanda ngesontelizayo ngifuna ukukhuluma ngendaba yo ubuKristu bubhekene nokukhonza izithombe futhi uma ungakwazi letha iphepha lakho noma yini oyifisayo komlayezo imiyalezo izobe ikhona futhi kulobo busuku mfowethu. Abanye babazalwane lapha ngiyacabanga bazowuletha, bengizohlala kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazohlala futhi kubikezelwe iqhwa futhi kule ntambama ukumboza imigwaqo kusukela eGeorgia nasezindaweni ezehlukene. Ngakho-ke inkosi Thanda, kube ngesonto elizayo bengizokhuluma umlayezo ofanayo kulobo busuku, kodwa ngizowubeka kuze kube yisonto elizayo. Futhi-ke uNkulunkulu benani?
I believe that Jesus Christ is the Son of the Living God.
Ngikholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ophilayo, owazalwa intombi, wakhulelwa uNkulunkulu esibelethweni, ithabenakele ayezohlala kulo.
I believe that in Christ he is the incarnate.
Ngiyakholwa ukuthi kuKristu unguNkulunkulu enyameni, unguNkulunkulu owenziwe inyama. Ngokathi ubaba uNkulunkulu engena kuJesu Kristu wayengokugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba, kuye kuhlala konke ukugcwala. uNkulunkulu ubaba wakhuluma amazwi, uJesu wathi akumina okhulumayo kodwa ubaba wami ohlala kimi nguye okhulumayo. Ngakho-ke phezu kwaleso sisekelo, yena enziwe inyama ukuze afe, uNkulunkulu ekhokha inhlawulo yohlanga lwesintu, ukuhlenga nokukhulisa futhi eze ahlanganise ndawonye izinto, indalo yakhe uqobo eyayizilahlile kuweni, wasihlenga wasibuyisela ngokuphila kwakhe uqobo. Bese kuthi-ke ekuhlengeni laba bantu ukuze ivangeli lakhe liqhubekele phambili, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, eminingi kunale niyakuyenza, nokuba ngiya kubaba kuseyisikhashana yize lingabe lisangibona, lokho niyokibona nina, ngokuba ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje sesisezansi esikhathini sokuphela, uKristu ubuyile ngesimo sakhe sikamoya ongcwele ekugcwaleni kwamandla akhe, engena ebandleni ukuze azibonakalise yena lula abantu abalula. Uma kungaba khona othile lapha ongaba nenhlanhla ngokwenele uyokuthola imfundo enhle futhi mhlawumbe aye ebandleni elikhulu, ungavumeli ukuba lula kwalesi sigaba sabantu abampofu sikukhubekise. Niyabo khona akusikhona lokho, abantu kazana abamuzwa ngokuthokoza. Niyabo ngabantu kazana, manje kukhona izigaba zabantu, kukhona abanye abangenandaba nje, abaphila nje noma yiluphi uhlobo lwempilo, bangaphandle emigwaqeni kanjalo njalo, akubona labo abamuzwa. Futhi lolo hlobo lugqamile kwakungelona lamuzwa, kwakuyisigaba esimaphakathi. Abantu kazana labo abampofu kodwa bafuna ukuhlala behlanzekile futhi behloniphekile futhi abafuna ukuphilela uNkulunkulu, yilabo abamuzwayo. Ngakho-ke kwangathi nina nami ba yilabo bantu abayomuzwa ngalolu suku, ngokuba ngikholwa ngokweqiniso ukuthi enye yezinto enkulu kunazo zonke eseyake yaqhamuka emhlabeni iyaqhamuka manje. Amen. uNkulunkulu anibusise. Manje ngizophendulela inkonzo kumfowethu Neville.